See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Nimugona, Brother Neville, amakurubirira mugusanjika kwa manja. Ine ndaona, ine ndinao mafunso angapo. Sobano, ine ndi watenga wa mao usiku. Ine ndi benda yoti ndianganepa iwo modutsa usikuno. Mina mwake pa utenga wa usiku wata. Sobano, ngadali yensali ndi funso pa uli wonse wa utenga. Mzango wa iga iwo usiku modzi. Ndiko ine ndikoza kuzawatenga iwo usiku otsatira.
Now tomorrow night I would like to find
Sobano mawa usiku ine ndikanafuna nditapeza kapena okhalana okana atumiki wena ngati nkotheka ngati si choncho wena abwino amuna olimba kapena akazi omwe ife tingakhoze kuwayitana mu nthawi yofunika kuti muzochitika mawa usiku ife tiyamba ukatha uthenga kuti tisanjike manja ndi pofuna mzimu oyera. Ndiyeno patakala inu mulinawo mwayi wanu wakukhala pomwe pano ngati inu mukukhumba kutero monse kupewa mutchuti ngatizo zitenga motalika chomwecho kuti afe. Ndiyeno ndiye ngati si choncho ngati inu mukukhumba kuti mupite ku nyumba yanu komwe bwanji ife tikanakhala okondwa ngati inu mungafike pamalo pamene inu basi simudziwa kuti mupite. Ife tikufuna kuti mutenge atumiki wena manambala awo ngati iwo ali alendo manambala awo kumene iwo akukhala kumene ife tingakhoze kuwapeza iwo mwasanga nthawi yomweyo ndi kukamuyika mmodzi munyumba imodzi mmodzi mwinzake ndi mmodzi mwinzake kuti iwo akakhoze kukupasani inu malangizo inu amene muti mukafunefune daliso lalikulu ili limene ife tikulikamba ubatizo wa mzimu woyera. Usiku wata ife tinali kuyankhula chimene iwo unali mzimu woyera unali chiyani ndipo ife tinawupeza iwo kukhala uli basi pafupifupi chilichonse chimene Mulungu analonjeza kwa ife. Mwa iwo ife tinapeza basi chimene mpingo wa Mulungu ukanati usowe. Ife tinawupeza iwo kuti uli chisindikizo mtonthozi mpumulo ndi chisangalalo ndi mtendere ndi chiukitsiro ndipo zonse zimene Mulungu analonjeza kwa mpingo wake zagona mkati mwa mzimu woyera. Ndipo tsopano usiku uno ife tikufuna kulalikira pa kapena kuyankhulapo kuphunzitsapo ine ndili nayo pafupi mikwamba itatu kapena inayi yankhani pano kapena malemba pa iwo mmene usiku wata ine ndinasiya konkodansi yanga ya kuludeni ili pano ndipo ine sindinayitenge iyo. Ndipo ine ndimangodusa chabe mwakukhoza komwe ine ndikanakhoza lero ndi malemba. Tsopano ndipo mawa usiku uno ife tikuphunzitsa pa kodi chanji cholinga chotani kuti Mulungu atumize mzimu woyera. Kodi iwo ndi wachiyani? Ngati iwo uli chinthu chachikulu chotero ndiye nchifukwa chani Mulungu anautumiza iwo? Ndiye mawa usiku ife tikufuna kuti tidzayankhule pa kodi iwo ndi wa inu ndi kodi iwe umaulandira chotani iwo ndi kodi iwe umadziwa bwanji pamene iwe uli nawo iwo? Ndiyeno ife tikatha kudusa muzimenezo ndi malemba kuzifotokoza izo mwa malemba pogwiritsa ntchito malemba kwa zinthu zonse ndiye iwo amene akufunafuna mzimu woyera adzabwera kutsogolo pamenepo. Ndiyeno ine ndikuyembekeza chitsitsimuso chiyambika kuchokera pamenepo mpakana kuti tizisunthira patsogolo ndiye ndi mzimu woyera. Tsopano pokhala kuti mawa usiku ambiri akhoza kukhala kanthawi pang'ono muzipinda mu mpingo ine ndikumverera kuti ngati ife tikanati titenge atumiki ochuluka ndi anthu awo omwe ali nako kudziwa mukuwatsogolera anthu kuti alandire mzimu woyera kuti awalimbikitse iwo kuti apite mu nyumba ndi mayi ndi mwamuna wake kapena ndi wina wake yemwe akufuna mzimu woyera yemwe ali wolangizidwa bwino pachoti achite. Ngati inu mutati mungopereka foni nambala yanu kapena adiresi kwa abusa usiku uno kapena mawa usiku mungoyipereka iyo kwa mbale Nevo ndiye izo zikusungira ife kusonkhana kwa msonkhano. Mungopereka foni nambala yanu kumene ife tingakhoze kukufikirani inu. Ndiyeno kuti ine ndidzakhalapo ndipo ngati ife inu mukufuna kundiyika ine mu nyumba ngati ndizo mkazi yekha ndiye ife tikhoza kutumiza mkazi mwaona kwa mkazi uyu. Ndiyeno ngati ndi mu nyumba mmene muli mwamuna ndi mkazi wake bwanji ife tikhoza kutumiza mtumiki. ndipo ife tidzakhala okondwa kuti tikhale nanu inu kuti tigwirizane chifukwa ine ndikudziwa inu muli mmodzi aliyense okondweresedwa mu izi zofunika kwambiri izi ndipo kumbukirani iye amene apulumusa moyo kuchokera kukulakwitsa kwake waphimba unyinji wa tchimo maona ndipo mkwatibwi wa khristu akuchita njala ndi ludzu iye ali mukumva kupweteka kuti apereke kubala kwa wana a mulungu ndipo tsopano usiku uno ife tisanati tiwerenge malemba tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero ndipo basi ife tisanapemphere inu ndi mitu yanu yoweramitsidwa kuti inu mungakhale ndi chopempha ingokwezani manja anu ndikuti mulungu ine mwakachetechete ndikukweza manja anga ine ndili nacho chosowa ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine o ambuye mulungu adalise aliyense wa inu iye akuona manja anu angelo alemba zopempha zawo ndipo atate akumwamba ife tsopano tikubwera kukuyandikirani inu kachiwiri mwapemphero chimene mosakayika kuti pemphero lapangidwa kale pakati pa ana a mulungu usiku uno mumalo ang'ono wano ndipo kuti nyimbo zayimbidwa kale ndipo ife takwezera mitima mwa zisangalalo zachimwemwe pa matamando a mulungu davide anati iye akanati abwere mu msonkhano wa oyera ndikupanga zopempha zake kudziwika ndipo usiku uno pakhala pali manja ambiri mwina mwake mwina ine ndikanati magawo 73 pa zana iwo omwe akhala mnyumba ino usiku uno akweza manja awo popereka zopempha zikusonyeza ambuye kuti ife sitingakhoze kumangopita wopanda inu ife tiyenera kukhala ndi inu tsiku ndi tsiku inu ndinu moyo wathu chisangalalo chathu thanzi lathu nyonga zathu zolimbikitsa chikhazikiso chathu chomangira chathu chishango chathu kwa mdani ndipo ife sikanakhoza basi kumenya nkhondo iyi ya moyo popanda inu izo zikanakhoza kukhala zosatheka kwathunthu kwa ife kuti tichite izo ndipo ife tiyenera mwathunthu kudalira pa inu chifukwa ife tikudziwa kuti ife tikuyenda kupyola mu dziko la mdima la chimbuzi pambali iliyonse mdani watifowoketsa ife pakuti pasa misamba ndi makhwekhwe njira zathu ambuye zadzaza ndi misampha ya mdani kuti zitisokoneze ife ndipo ife nafenso tikudziwa pakuti apa ulendo ife tili ndi khwawala litalilija la mithunzi yotchedwa imfa kuti tiyende kudutsamo o ambuye ndani adadzagwire manja athu ndiye ife tikufuna kuti tikudziweni inu tsopano ambuye ife tikufuna tidziwe kuti inu mwagwira manja athu ndipo ife tagwira dzanja lanu kuti ife tikhoze kukhala nacho chitsimikizo chozikika icho kuti pamene ife tifika ku mphindi yayikulu yotsiriza iyo ya moyo wathu imene polowa mukomo ilo lotchedwa imfa kuti ife tingakhoze kunena ndi woyera wakale ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukisiro chake ndipo ine ndikudziwa kuti pamene iye ayitana ine ndidzatuluka kuchokera pakati pa akufa tsopano atate mulungu ife tikanati tipemphere kuti inu mudalise zopempha zathu ndi kusonkhana kwathu dalisani mawu anu ndipo ngati ine ndingati ndinene chilichonse chimene chikanakhala chosiyana ndi mawu anu kapena chifuniro chanu inu mukadali nayobe mphamvu kuti mutseke kamwa monga inu munachitira mukhola la mikango pamene danieli analimo ndipo ife tikupemphera ambuye kuti inu mutsegule makutu ndi mitima usiku uno kuti ndikulenga mwa iwo njala ndi ludzu mulole iwo akakhale aludzu mwakuti iwo sangakhoze kugona kapena kupuma paliponsepo kufikira mtonthozi atabwera ife tikukhulupira kuti ife tikukhala mu masiku otsiriza munthunzi wakudza kwake ndipo ndiko kumene mautengawa akulunjikidwira ambuye ndikuti wanthu asamalire atenge chenjezo ndipo mulole usiku uno ife tingovula chigoba pakali pano kuchiyika icho pambali ya benchi kuti Ambuye Mulungu ine ndine wolandira kwa inu lolani mzimu wanu uyenderere kutusamwa ine ndiumbe nine ndikundipanga ine monga mwachifuniro chanu ine ndikupereka mtima wanga mphamvu yanga zonse zanga kucholinga chanu imvereni ife Ambuye ife sitili pano kuti tionedwe pa usiku wa mvula uno ife sitili pano basi chifukwa choswa malo ena woti tipiteko ife tili pano chifukwa chacholinga chimozi cha kachetechete chopatulika choyera mu mitima yathu ndichokuti tiyandikire pafupi kwa inu pozindikira kuti inu mwalonjeza kuti ngati ife tili tiyandikire pafupi kwa inu inu mukanayandikira pafupi kwa ife ndipo ndicho chifukwa ife tili pano iye amene abwera mkati wa njala sapita kunja wa njala wodala aliwo amene amva njala ndi ludzu chifukwa cha chilungamo anatero Yesu pakuti iwo adzachita kukhutitsidwa ndipo ngati ife titi tipemphe mkate ife sitilandira mwala ife tili nacho chitsimikizo chimenecho ndipo ngati ife titi tipemphe nsomba ife sitilandira njoka koma Mulungu Atate wathu atidyetsa ife ndi mana akumwamba mawu ake ndi mzimu wake zimene zikuchitira umboni wa iye yankhani mapemphero athu Ambuye ndi zopempha zathu pamene ife mopitirira tikuyembekezera pa inu mu dzina la Yesu Khristu ife tikupemphera amen. Tsopano inu amene mukusunga malemba awa ngati inu mungati mutembenuze ndi ine ku Yohane woyera kachiwiri mutu wa 14 ife tikufuna kuti tiyambire pa mutu 14 wa Yohane woyera ndipo tiyeni tiyambire chapa ndime ya 14 Yohane woyera 14 ndipo tingowerenga gawo la lemba ili. Tsopano mu izi inu mupeza zochuluka za nkhani imene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo usiku uno ndipo kumbukirani inu amene muli nawo mabaibulo azolemba zofira izo zili mu zofira izi zili ndi mawu omwe Yesu mwini wake anawayankhula koterono ife tikhoza kukhala nacho chitsimikizo kuti izo zidzakhala basi monga iye wanenera
heavens and earth will pass away but
umwamba ndi ziko zidzapita koma mawu ake sadzalephera konse tsopano ife tati tiwerenge kuchokera ku ndime 14 ya mutu wa 14 ngati inu muti mudzapembhe chilichonse mu dzina langa ine ndidzachichita icho ndi lonjezo lodala bwanji ngati inu mundikonda ine sungani malamulo anga ndipo ine ndidzawapempha Atate ndipo iye adzakupasani inu mtonthozi wina kuti akhoze kumakhala ndi inu kosatha ngakhale mzimu wachoonadi amene dziko silingakhoze kuwulandira chifukwa ilo silimuona iye tsopano inu amene mukanakhala mukuwerenga kuchokera mu baibulo la chigiriki mukanakhoza kuziona izo umu osatha kumuona pamenepo zikutanthauza kumvetsa pakuti dziko silimumvetsa iye ayi izo ndizoona kwambiri ndiloleni ine ndiwerengenso izo tsopano ngakhale mzimu wachoonadi umene choonadi amene dziko silingathe kumulandira chifukwa ilo silimuona iye ngakhale kumudziwa iye koma inu mukumudziwa iye ndani mtonthozi pakuti iye akukhala ndi inu pakali pano tensi yatsopano iye akukhala ndi inu ndipo adzakhala ali mwa inu kodi iwo ndi chiyani mtonthozi yemweyo ine sindidzakusiyani inu wopanda chitonthozo ine aliyense akudziwa kuti ine ndi pronouni ya umwini ine ndidzadza kwa inu koma apeka nthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine koma inu mudza koma inu mundiona ine chifukwa ine ndili moyo inu mudzakhalanso moyo pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate wanga ndi inu mwa ine ndi ine mwa inu pamenepo pakhala pachitikati palingaliro langa koma ife tiwerenga mopitiriza pang'ono ndiyoleni ine ndiwerengenso izo tsopano kachiwiri pa tsiku limenelo tsiku lalikulu tsiku lachiweruzo tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate ndi inu mwa ine ndi ine mwa inu iye yemwe ali nalo lamulo langa ndikuwasunga iwo iye ndi yemwe amandikonda ine ndipo iye yemwe andikonda ine adzakondedwa ndi Atate wanga ndipo ine ndidzamukonda iye ndipo ndidzadzionetsera ine mwini kwa iye Judas anati kwa iye osati Isikarioti ambuye izo zili motani kuti inu mudzadzionesera nokha kwa ife ndipo osati kwa dziko ndilo kosmosi dongosolo la dziko ngati inu muli ndi kuwerenga kwa mmalire pamenepo inu muzindikira langa pali G ndipo ilo likunena chapa kosmos kapena zochitika za mdziko ndiyo mipingo ndi zina zotero maona izo zili modani kuti inu mudzadzionesera nokha kwa ife ndipo osati kwa iwo inu mungakhoze kuchita izo modani yesu anayankha ndipo anati kwa iye ngati munthu andikonda ine iye adzasunga mawu anga amen ndipo Atate wanga adzamukonda iye ndipo ife tidzabwera kwa iye ndikudzapanga pokhala pathu ndi iye iye amene sandikonda ine sasunga maneno anga akhoza kusunga zonena za mpingo koma kusunga zonena zake inu mukuona ndipo mawu amene inu mukuwamvawa si anga koma Atate omwe anandituma ine zinthu izi ine ndayankhula kwa inu pokhala ndi kanalipobe ndi inu koma mtonthozi yemwe ali mzimu woyera yemwe Atate adzamutumize mu dzina langa iye adzakuphunzitsani inu zinthu zonse ndi kubweretsa zinthu zonse izi ndiwo mawu ake kukumbukira kwanu chilichonse chimene ine ndanena kwa inu kodi ndi cholinga chanji chimene mulungu anatumizira mzimu woyera ndiye mulole iye awonjezere madaliso ake ku mawu ake yesu ananena kuti pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate ndipo Atate ali mwa ine ndipo inu muli ine ndili mwa inu ndipo inu muli mwa ine tsopano ngati ife timati tinene izi tsopano kumbukirani izi zikhala zili pa tepi munthu wamalonda wachigrisitu wochoka ku Louisville anandiyimbira ine kanthawi kapitako ndipo iye anati ndichamanyazi bire kuti mauthenga awa monga inu munanenera usiku watha samafika kwa zikwi makumi anayi kuno m'malo mwa zana ndi makumi asanu kapena mazana awiri anthu mazana atatu kukachiziwanu wang'ono ine ndinati bwana mu miyezi isanu ndi umodzi kuchokera pano ngati yesu akachedwa kuzungulira dziko lonse adzamva izi mwaona matepe amenewo amapita konse konse pa dziko mwaona konse kuzungulira ndipo chotero ife tili kuphunzitsa pano tsopano basi zimene ife timakhulupirira kuti zili choonadi ndi chimene ife tachipeza kuti mulungu watsimikizira icho kwa ife kuti chili choonadi tsopano cholinga chinali chiyani cholinga cha mulungu chinali chiyani pakutumiza mzimu woyera Tsopano ine ndikanati ndizilembe zimenezo apo Yohane 14 kuyambira pandime ya 14 ndikuwerenga kudusa mumutuwo mwamaziko. Cholinga cha Mulungu ifetu kupeza apa mukutumiza mzimu woyera chinali cholinga chimodzi kuti Mulungu iye mwini akoze kumakhala mu mpingo wake ndi kupitiriza madongosolo ake kupyolera mu mpingo kuti Mulungu anali mwa Khristu akupitiriza madongosolo ake kupyolera mwa Khristu kuchokera kwa Khristu kupita mu mpingo kupitiriza ntchito yake kupyolera mu mpingo. Tsopano ife tikudziwa chimene mzimu woyera uli, ife tinapeza usiku watha kuti ndiwo Mulungu. Tsopano pamene ife tikaniza za Mulungu Atate, monga Yesu anamukamba pano Atate wake, Mulungu Mwana monga Yesu, Mulungu mzimu woyera monga chomwe ife tikutcha iwo lero. Tsopano izo sizikutanthauza kuti pali Atatu apaokha a Mulungu wosiyana. Izo zikutanthauza kuti pali Mulungu mmodzi mu maudindo Atatu. Mulole ife tinene izo monga chonchi, zonse zimene Mulungu anali iye anazisanulira mwa Khristu. Kwa iye anadzikhudzula iye yekha ndipo anazisanulira izo mwa Khristu, ndipo Khristu anali chidzalo cha umulungu muthupi. Zonse zimene Yehova anali iye anazisanulira izo mwa Khristu, ndipo zonse zomwe Khristu anali iye anazisanulira mu mpingo, osati mwa munthu mmodzi koma muthupi lonselo. Pamenepo pomwe ife tibwera limodzi mu umodzi, ife tili ndi mphamvu. Zonse zimene Mulungu anali zinali mwa Khristu, ndi zonse zimene Khristu anali zili mwa inu. Pakuti Mulungu anapangidwa kukhala thupi ndipo anakhala pakati pathu, Timoteyo woyamba 3:16 ngati inu mukuzilemba izo. Popanda kutsutsana, chinsinsi cha umulungu ndi chachikulu. Pakuti Mulungu anaonekera muthupi ndipo ife tinamugwira iye. Mulungu Yehova anapangidwa kukhala thupi ndipo ankayenda pa dziko lapansi, ndipo ife tinamuona iye ndi maso athu. Inu mukudziwa mumutu womwewo pa Yohani 14 Filipo anati, Ambuye tionetseni ife Atate ndipo icho chitikwanira ife. Yesu anati, ine ndakhala ndili ndi iwe motalika chotere Filipo, ndipo iwe sukundidziwa ine? Pamene iwe wandiona ine, iwe wawaona Atate. Ndipo iwe unena bwanji kwa ine, tionetsereni ife Atate. Mulungu anapangidwa kukhala thupi. Tsopano ndizi apo. Atate anali Mulungu pamwamba pa inu, ife timati ife takhala tili kuyambira pa Adamu. Mulungu Atate anali pamwamba pa Mose ndi wana a Israeli mulawira moto. Kenako Mulungu nafe mwa Khristu anayenda ndi ife, anayangula ndi ife, anadya ndi ife, anagona ndi ife. Mulungu pamwamba pa ife, Mulungu nafe, ndipo tsopano Mulungu mwa ife. Zonse zimene Mulungu anali zinabwera mwa Khristu, zonse zimene Khristu anali zinabwera mu mpingo. Ndi chiyani icho? Mulungu akugwira ntchito mwa inu kulikonse mu dziko kumene iye angafune kuyitana pa inu. Inu mulikomweko kugwira ntchito mwa inu kuti achite chifuniro chake chabwino. Momwe ife tiyenera kumuthokozera Mulungu chifukwa cha zimenezi. Mulungu mzimu woyera watumizidwira pa cholinga chakuti Mulungu azikhala mu mpingo wake, akuyenda kupyolera mu mpado uliwonse, akuchita chifuniro chake cha umulungu. Pamene anthu akusekani inu, iwo sali kukusekani inu, iwo akumuseka iye yemwe anakutumani inu. Kotero Yesu anati, odala muli inu pamene anthu adadzanene choyipa cha mtundu uliwonse motsutsa inu mwabodza chifukwa cha dzina langa. Odala muli inu. ndipo kachiwiri onse amene akhala moyo mwa umulungu mwa Khristu Yesu adzasautsika ndi kuzunzidwa. Pakuti pamene Mulungu anadzipangisa iye yekha kudziwika mwa Khristu, iwo anamuda iye. Ndani anamuda iye moyipisitsa? Mpingo. Mpingo unamuda iye moyipisitsa. Iwo ankamuda iye moyipisitsa kuposa zidakwa. Iwo anamuda iye moyipisitsa kuposa anthu ena onse. Iwo unali mpingo umene unkamuda iye. Kotero chotero, pamene inu muona cosmos, dongosolo la dziko, dziko sinamudziwe iye ayi, kutandauza mpingo wotchedwawo. Tuna muzindikire iye ayi. Iye anadza kwake omwe ndipo ake omwe sanamulandire iye ayi. Koma onse amene anamulandira iye kwa iwo, iye anawapasa mphamvu kuti akhale wana amuna a Mulungu. Kwa iwo omwe anakhulupirira pa dzina lake. Oh, momwe ife tiyenera tizimukonda iye ndi kumupembedza iye.
The purpose of God.
Cholinga cha Mulungu kufuna kuti akhale muchiyanjano monga ife tisanausiye munthuwu tiyeni tigwise ntchito izi.
In the days of Ruth,
mumasiku a Rute, mulamulo la chiwombolo, pamene Naomi anali atachoka ku dzikolo chifukwa cha Yesero, nthawi ya zovuta, iye anapita mu dziko la Moabu limene linali lofunda chabe a Khristu mwa dzina chabe, chifukwa a Moabu anachokera kwa mwana wamkazi wa Loti. Ndipo iwo anali ongotchedwa okhulupirira ndi osakanizika. Ndiyeno mwamuna wake anafa, ndi ana ake amuna anamwalira. Ndipo ali pa ulendo wakwawo Naomi, Rute ndi Naomi ali pa ulendo wake wopita kwawo, iye mmodzi wa apongozi ake akazi Oripa, iye anati kuti iye akanabwelera ku dziko la kwawo, ku milungu yake ndi ku mpingo wake ndi kwa anthu ake. Ndipo Naomi anayesa kuti amufikise Rute kuti abwelere, koma iye anati, wanthu ako ali anthu anga, Mulungu wako ali Mulungu wanga, kumene iwe ukafere kumeneko ine ndikafera, kumene iwe ukayikidwe kumeneko ine ndikayikidwa, ndipo ine sindidzabwelera mbuyo ayi. Ndipo pamene munthu wagwira masomphenya, sizinapange kusiyana kulikonse chimene wanthu ake ananena, iwe ukupita kumeneko kuti ukakhale woyera odzigubuduza kapena china chake, zimenezo sizinapange kusiyana kulikonse kwa Rute. Pamenepo panali cholinga cha Mulungu choti chikwaniritsidwe. Ndipo basi motsimikiza monga inu mukumvera njala usiku uno kufuna mzimu woyera, ndi china chake mwa inu chikukokani inu kuti cholinga cha Mulungu mu moyo wanu chiyenera kuti chikwaniritsidwe. Basi monga izo zinali ndi Rute, nkhaniyo ndi yokongola kwambiri, ine sindingakhoze basi kuyisiya iyo kwambiri. Inu mukudziwa lamulo la chiwombolo kuti pamene Bowazi, inu mukuyidziwa nkhaniyo ya momwe Rute ankakumbira mu munda ndipo anapeza kukondedwa ndi Bowazi. Ndipo iye asanamukwatire iye, iye ankayenera kuti awombole zonse zimene Naomi anali atataya. Ndipo mmodzi yekha yemwe akanakhoza kuwombola munda wotayika wa Naomi mulamulo la chiwombolo anali wachibale wapafupi. Ankayenera kuti akhale munthu wachibale asanati iye awombole. Ndipo ameneyo anali munthu wachibale wake wapafupi kwambiri. Ndipo iye ankayenera kuti apange chisonyezo chapagulu kunja kwa chipata kapena kuvomereza kwa pagulu kuti iye anali atawombola zonse zimene Naomi anali atataya. Ndipo Bowazi anachita izo pakuvula nsapato yake pamaso pa akulu. Ndipo anati, ngati alipo munthu aliyense pano yemwe ali nacho chilichonse chimene chili cha Naomi, ine tsiku lino ndachiwombola icho. Ndipo ndi momwe Mulungu anachitira, anatsatira malamulo ake omwe. Mulungu sangakhoze kutsatira upasatinu lamulo limodzi kuti mulitsatire ndipo iye nkumatsatira lina. Iye amatsatira malamulo ake omwe. Ndiye Mulungu pofuna kuti awombole mpingo wotayika
zigolotaika kilengedwe chotaika.
God who is infinite in spirit. Amen. To redeem
Mulungu yemwe ali wabanda malire muzimu kuti aombole ntundu wa anthu otayika. Mulungu mwini wake anadzakhala wachibale munthu mwana yemwe iye anamulenga muchiberekero cha Mariya. Ndiyeno iye anapanga chisonyezo kapena umboni kunja kwa zipata za Yerusalemu. Iye anatukulidwira mmwamba pakati pa mmwamba ndi dziko lapansi, ndipo anafa, ndipo anaombola chilichonse. Ndipo mukuuka magazi iye anauyeresa mpingo kuti iye mwini wake akakhoze kumakhala mmenemo ndi kuyanjana ndi kuyankhulana nawo. Malo otayika achiyanjano aja kuchokera ku munda wa Edeni kumene Mulungu ankabwera pansi usiku uliwonse nthawi ya mpingo. Kodi inu munazindikira Mulungu amabwera pansi mukachisisira katsiku kulowa kwa dzuwa? Pali china chake chokhuza pamene kuyamba kuti kukhale usiku. Wanthu amaganiza za mpingo ndi za Mulungu akhrisitu. Inu mumaona dzuwa likulowa, inu mumazindikira kuti dzuwa lanu likulowa. Ndipo muchisisira cha usiku iye amakhoza kubwera pansi ndi kuyankhulana nawo iwo. Ndipo pamenepo iye anataya chiyanjano chimenecho chifukwa tchimo chikadamulola iye kuchita izo. Ndiyeno iye anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu polinga kuti iye akanakhoza kubweranso kachiwiri mwa munthu ndi kumakhala mwa munthu ndi kumubwezeresa munthu kuchikhalidwe chachiyanjano ndi iye kachiwiri ndi kumupatsanso iye ufulu wopatsidwa ndi Mulungu. Ndicho chimene iye anachita, ndicho cholinga cha mzimu woyera. Ndiwo Atate kachiwiri, Mulungu Atate kukhala mwa inu kuchita zolinga zake kuti atsirize dongosolo lake la chiwombolo, kugwira ntchito kupyolera mwa inu, kukupangani inu wogwira ntchito ndi iye, kukupatsani inu malo, kukupatsani inu gawo chifukwa cha mʼbale wanu wakugwa ndi mlongo wotayika, kukupatsani inu mzimu wake ndi chikondi chake kuti mupite mukasake otayika monga iye anachitira mu munda wa Edeni. Adamu, Adamu, uli kuti iwe? Ndicho chimene mzimu woyera umachita kwa mwamuna kapena mkazi pamene iwo ukudza mu mtima mwawo ndi kutenga pokhala pake. Pali ludzu ndi njala yofuna miyoyo yotayika. Ndilo lomwe lili mvuto ndi misonkhano lero. Mulibe kukhudza kokwanira kwa mzimu mmenemo kukafunafuna miyoyo yawotayika ndi omwe akufa. Zachuluka ndi zakupanga dzina kapena mpingo kapena nyumba kapena chipembezo malo mwa dongosolo lopindula miyoyo zachisoni bwanji. Ife tikanakhoza kungokhala pa izo mochuluka. Mulungu anadzisanulira iye mwini mwa Khristu kulondola. Khristu anadzisanulira iye yekha mwa mpingo. Torero tsopano penyani. Pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate ndipo inu muli mwa ine ndipo ine ndili mwa inu. Pa tsiku limenelo inu mudzadziwa izo pakuti ndi chinthu chonsecho chili dongosolo limodzi la chiwombolo likubwera pansi. Mulungu ameneyo akubweleranso kuti adzakhale mkati ndi kukhala nawo ndi kuyankhula kwa wanthu wake monga iye ankachitira pachiyambi. Tsopano ndiye mwamsanga pamene iye adautengere mpingo wake muzikhalidwe zoyankhulana, kuutengera mpingo wake kumalo amene iye angakhoze kuyendera iye yekha modutsamo ndi kuukonda ndi kuukakamiza ndi kuyanjana. Ndiye pamenepo padzabwera Edeni. Iye adzawulengera mpingo wake kubwerera kumene iwo unamusiyira iye kubwerera ku Edeni kachiwiri uko kumene iwo unagwera. iwo tsopano ndi kumene iwo unapanga kuyamba kwake koyamba kapena kugwa uko ndi kumene iwo kuti udzatengedwere kubwerera kumene ndi cholembapo choyera chilichonse chachiwombolo wabwezera iwo molunjika mbuyo kumalo amenewo kachiwiri mpingo wakhala uli mudziko kwa nthawi ina ndipo mpingo mwenimweni kutachitika kukonzanso kwa zaka 1500 za mibado ya mdima Lutera anali wokonzanso yamba kuti abwerepo kuti atha kubwera kwa atumwi ndiyeno pamene Lutera anabwerapo Mulungu anapendeketsa pang'ono pokha za mzimu ndipo anautsanulira iwo pa mpingo mukulungamitsidwa ndiyeno mumasiku a Wesile iye anatsanulira pang'ono penanso za iye mwini kupita mukuyeretsedwa ndipo monga mpado wakula popitilira kufika ku nthawi yotsiriza Mulungu wakhala akudzazisa mpingo wake tayangoyang'anani kozungulira ndipo mupeze ngati ndizozoona kapena ayi tayang'anani pa mbado wa Lutera ino amene mumawerenga mbiri yakale tayang'anani pa chitsitsimuso chawo ndi chimene iwo anachita taonani kukulirapo kumene chisisimuso cha Wesile chinali ndi kuchuluka kwa mphamvu zina zochuluka zimene iwo anali nazo koma mwaochepa penyani mumasiku a pentekositi chisisimuso chimene iwo anali nacho pamenepo ndi kusesa kokambalala bwanji komanso mlendo wathu la Mulungu pepala ya katolika inapereka kuvomereza kuti apentekosite anabala orembenuka miliyoni imodzi zikwi 500 mu chaka chimodzi kuchita moposa mipingo ina yonse palimodzi akatolika anangosinda kokha amatimiliyoni mu mlendo wa la Mulungu mwawo momwe pepala yotchedwa mlendo wa la Mulungu inapereka kunena kwakuti apentekosite anachita mowaposa iwo mokumbukirani kutembenuka kwa chipentekosite kutembenuka kodzazidwa mzimu woyera mochepa poyamba pomwe pambali ya chigwa kunja uko ali ndi bangwe wakale ndipo akazi sankakhoza kukwanisa ngakhale peyala ya mastonkeni anagona panja kuti njira ta nsewu wa njanji ndipo akutola chimanga ndikumachikonola icho ndikumakonzera mkate wa anawo koma kodi izo zafika kuti mpingo oyima mwa mphamvu kwambiri mu dziko lero osati mwa maso a dziko koma mwa maso a Mulungu chifukwa iye akutsimikizira izo ndi zimene iye akuwachitira iwo iye akudzitsanulira iye yekha mwa iwo kutsanulira iwo mkati zindikirani tsopano chimene chinachitika Mulungu kudzitsanulira iye mwini mwa iwo tsono mpingo wafika pamalo kuchokera kwa Lutera Wesile ndipo chitsitsimuso chikuchitika pa apentekosite ndipo tsopano kupita mu mbado uno umene ife mubweramo tsopano mwa mzimu woyera omwewo kungoli zochulukira za iwo tsopano pamene achilotera aja kumbuyo uko anali atapulumusidwa iwo analandira gawo la mzimu woyera pamene a Methodist anali atayeretsedwa imeneyo inali ntchito ya mzimu woyera mwaona ilo linali gawo la mzimu woyera iwo popanda ife sangapangidwe kukhala angwiro limatero lemba mwaona tsopano Mulungu monga kuwala kwayamba kuwala mmasiku otsiriza iye akuyembekezera ife chinthu chachikulu kuchokera kwa ife chifukwa pamene pali zochuluka zikaperekedwa pamenepo pali zochuluka zikuyembekezeredwa kotero iye adzafuna zochuluka kwambiri za ife kuposa momwe iye anachitira ndi achilutera kapena achimethodist chifukwa ife tikuyenda mukuwala kokulirapo ndi mphamvu yokulirapo ndi wokulira umboni wokulirapo kuposa umene iwo anali nawo tsopano ife tili nawo umboni wokulirapo wachiukitsiro ife tilinazo zinthu zolimba mochulukira zotsimikizika mochulukira kuposa zomwe iwo anali nazo koma izo zangokhala basi monga ine ndinanenera ku koleji ya chilutera osati kale litali iwo anati kodi ife tili ndi chiyani ine ndinati munthu anadzala munda wachimanga timasambato yamba taling'ono linatulukira ndipo iye anati zikomwa ambuye chifukwa cha mbewu yachimanga mwakuyankhula kwina iye anali nazo icho koma iye anali nazo icho kokha mu maonekedwe oyambirira pang'ono ndi pang'ono icho chinakhala phesi Ngonga ya zinadugira baito chomwe jinali a Methodist. Ngati inumunga yangane jilengedwe inumuona mulungu akugira nchito. Pali jinsinsi yakona mmenemo chimene chimapira ngakhale ndi utumiki wanga mwaona. Icho poyangana jilengedwe kuona momwe icho chimachitira mbado wake ndi ndawi yake. Iwo ukoza kuona kumene iwo ukukhala penyani mbado. Zobano ndiye a Methodist iwo analinga yaye. Iwana yangana mbuyo kwa chilutera anati peti nako kuyeletsedwa inu mulibeka anthu mwa iwo. Pang'ono ndi pang'ono kuchokera ku mkaka umenewo kuchokera kwa Methodist unatumukira mbewu ya khutu la chimanga. Imeneyo inali Pentecost. Ndinu pamenepo kulungamitsidwa steji imozi ya iwo. Kuyeletsedwa steji ina ya iwo. Mzimu woyera steji ina ya iwo. Pentekosite. Lutera wezire Pentecost. Sono Pentecosti, ikuchita chiyani? Ine ndikuifalizisa iyo, Islamu Pentecost, iyo inabwereranso, osati tsamba lobiriwira, osati ngayaye, boma chimanga, tingakhoze kunena kwa ngayaye, ine ndilibe nawe iwe ntchito, kapena ngayaye, tingakhoze kunena kwa tsamba, ine ndilibe nawe ntchito iwe, chifukwa moyo omwewo umene unali mwa tsamba, unapanga ngayaye, moyo omwewo unali mu ngayaye, unapanga khutu. Ndipo iwo unali mpingo wachilutera umene unapanga mpingo wachiwezile. Unali mpingo wawezile umene unapanga Pentekosite. Koma Pentekosite ndi chiyani iyo? Ndiyo kubwezeresa kwa mtundu omwewo wa njere imene inapita mu mthaka pachiyambi. Kubweretsanso chidzalo chonse cha mphamvu ya Pentecost mwa ubatizo wa mzimu woyera mwaona umasiku otsiriza. Oo ndi chinthu chachikulu kuti uyang'ane kuti ukhulupirire ndi kuti uyang'anepo. Tsopano mu mbado uno umene ife tili kukhalamo tsopano mbado uno iwo wapyola pa Pentecost. Pentecost yadzikhazikitsa yokha polowa mu mabungwe ndipo yayamba kutengera zochuluka kwambiri za mabungwe ife ndife ichi ndipo ndife icho ndicho chibadwa basi inu basi simungachitire mwina zibadwa iwo azichita zimenezo ndidongosolo la iwo kuti azichita zimenezo koma mpingo wasungira patsogolo iwo wapita mokulira mwa mphamvu zochuluka ndipo kubwezeretsa kwa mphatso ndipo wanthu ambiri achipentekosite sakhulupirira mu machiriso auzimu utumiki wa angelo ndi mphamvu za mulungu. Achipentekosite ambiri amawatcha masomphenyawa omwe ine ndimawaona ndiyelekezi. Mabungwe ambiri sangathe ngakhale kukhala ndi kanthu kochita ndi iwo mu Pentecostite. Mwaona ife tasuntha kudusa zimenezo. Kungokhala monga a Methodist anatcha chipentekosite kupenga chifukwa choyankhula mu malilime. Kungokhala monga a Lutera anatcha a Methodist wopenga chifukwa chofuula mwaona. Koma izo zonse ndizo kubwera kwa mzimu woyera mpaka mpingo waukulu ukhale unadzazisidwa ndi kukhomereredwa modzaza. Haleluya! Ndizi mphamvu zazikulu za Mulungu wa mphamvu zonse. Aka iwo ukhale utafika pamalo amene mpaka ntchito zomwe zimene Yesu anazichita ziziwonetseredwa zokha mu mpingo momwe tsopano. Feriri pafupi anzanga. Ndiloleni ine ndiime apa kwa miniti chabe kuti titenge chifukwa chimene Mulungu anawuyikira mzimu woyera mu mpingo. Mupatsani inu choyimira china kotero kuti inu mudziwe. Kubwera mu chipangano chakale pamene mwana mwamuna ankadzipangira iye yekha nyumba iye akapeza mkwatibwi wake ndicho chinthu choyamba. Ndiye iye amakhala munthu wamkulu monga bungwe zinali zabwino. Chinthu chotsatira chinali kuchitika uko kumabwera kubadwa mu nyumba mmenemo. Ndipo pamene mzimu woyera unali mzimu wina unabwera mmenemo umene unali mwana wamwamuna. Mwana wamwamuna ameneyo iye sanali mu ulamuliro wa thundu. Ngakhaleso iye sanali wolamulira kufikira iye atafika pa usinkhu wina ndipo iye ankayenera kuti atsimikizidwe choyamba inde. Ndiyeno iwo anali nalo lamulo la kulandiridwa kwa inu atumiki kukhazikitsidwa kwa mwana wamwamuna ndi chimene ine ndikuchikamba tsopano mwaona. Ndiye pamene iye afika pamalo pomwe iye anali kulandiridwa Yesu anapereka kuonetsera kokongola kwa izo pa phiri la chiwalitsiro. Monga ine ndinanena, Mulungu sadzapita konse kunja kwa malamulo ake kuti achite chilichonse. ngati inu muli ndi chitsime chakasupe pa phiriri tikupemelera madzi ponseponse mu mpweya ndipo pa phiri lina ili chapa inu muli ndi mbewu zili kuwauka inu mukoza kuima pa phiriri ndi kufula madzi thamangira kuno ndi kudzadzadzisa mbewu zanga madzi pika ku mbewu zanga osazachita konse zimenezo koma ngati iwe unati uchite molingana ndi malamulo okokera pansi wokoza kutsirira mbewu zimenezo inu mudakhala ndi munthu wodwala atakhalapa kapena wochimwa atakhalapa kapena munthu yemwe akufuna kuti akhale wabwino sakukhoza kusiya kumwa sakukhoza kusiya kusuta sakukhoza kusiya kukhumbira ndi zinthu ngati inu mudati mungogwira ntchito molingana ndi malamulo a mulungu kulola mzimu woyera kubwera mmenemo ndiye iye salinso mwini wake iye adzasiyitsa chinthu chimenecho chifukwa mzimu woyera umamudutsitsa iye koma inu muyenera kugwira ntchito molingana ndi malamulo a mulungu ndondomeko za mulungu tsopano muchipangano chakale pamene mwana uyu anali atabadwa iwo ankamuyang'ana iye kuti aone momwe iye anali kukhalira khalidwe ndiye atate pokhala munthu wa malonda wamkulu pa nthawiyi mwina mwake mu makumi anayi ake kapena makumi asanu iye sanali kukhala ndi nthawi yoti azimuphunzitsa mwana ameneyu iye yekha kotero iye amapeza ku masiku amenewo iwo analibe masukulu aliyense monga iwo ali nawo tsopano kotero iwo ankapeza imwe iwo ankamutcha mlangizi kapena muleli mphunzitsi wa sukulu ndipo mphunzitsi wa sukulu uyu anali wopambana yemwe iye akanakhoza kumupeza kuti iye akhale aliwoona ndikumamuwuza tateyo zoona za iye ndiyeno pamene mnyamata uyu amafika pa usiku wina wake titi iye anali atakula ngati mnyamata ameneyo anali chigawenga chabe osati wabwino wosasamalira ntchito ya bambo wake chonse chimene iye amaganizira chinali kudzifunisa ndi kuyenda ndi akazi kapena kumwa kapena kuchita mjuga mjaha wakavalo mnyamata ameneyo akanati akhalebe ali mwana wake nthawi zonse koma iye sanali kuyikidwa konse mu malo kuti azilamulira zonse zimene bambo wake anali nazo koma ngati iye anali mnyamata wabwino ndipo iye anali pa ntchito ya atate wake ndipo iye anatsimikiza kuti ali mwana woyenera ndiye iwo amakhala ndi mwambo iwo amamutengera mnyamatayo kunja mu msewu ndikumveka iye mwinjiro woyera ndipo iwo ankamuyimika iye pa makwerero kuti mzinda wonse ukhoze kumuona iwo ankakonza phwando ndi chisangalalo ndipo bamboyo ndiye ankakhala ndi mwambo wakumulandira iye ankamulandira mwana wake yemwe wamwamuna kulowa mu malonda ake omwe ndiyeno mwana wamwamunayo amakhala wofanana nawo bambo wake mwakuyankhula kwina ngatizo zikanakhala lero dzina la mwana wamwamunayo pa cheke linali labwino basi monga la bambo akewo tsopano penyani chimene mulungu anachita pamene mwana wake anabadwa iye anamulola iye kuti apite kwa zaka makumi atatu akumuyesa iye kumuyesa iye ndiye iye anamupasa iye zaka zitatu za yeselo lolimba ndiyeno pakutha pa yeselo lolimbalo pamene iye anaona kuti mwana wake anali pa ntchito ya atate phiri la chiwalidziro buku la luka iye anamutenga petulo yakobo ndi yohane mboni zitatu ndipo anakwera pamwamba pa phiri ndipo pamenepo mulungu anachita malamulo akulandiridwa iye iwo anayangana mmwamba ndipo iwo anamuona yesu ndipo zovala zake zinawala moyera ngati mphezi ndipo pamene mtambo unamuphimba iye ndipo liwu linatuluka kuchokera mu mtambo ndikuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye ine ndikhala pansi tsopano ndipo sindikhala ndi chinanso chonena chimene iye anena tililamulo ndi choonadi tsopano mpingo wapyola mu masukulu amenewo iwo unakwatiwa mbuyo kutaliko nthawi yayitali kalelo ndipo unakhala chipembedzo bungwe koma inu mukuzindikira kubadwa unapereka chinthu china chakenso ndipo tsopano iwo wafika pamalo pamene mpingo wa pentekosite ndi kubadwa kwa tsopano wapimidwa ndi kuyesedwa ndipo tsopano iwo kufika pamalo mulungu samachita ndi mpingo monga bungwe chabe iye samachita ndi mpingo monga gulu la wanthu iye amachita ndi mpingo monga aliyense pa yekha munthu aliyense pa yekha mu mpingo ndipo tsopano izo zafika ku nthawi ndipo izo si chinsinsi ife tonse tikuziona izo pamene munthu akutsimikizira ndipo mulungu akumukonda iye iye amamutengera iye kunja kwina kwake kwa iye mwini kumeneko pamaso pa angelo iye amamuchitira iye china chake iye amamukwezera iye mmwamba pamenepo mukukhalapo kwa mulungu ndikumupasa iye mphatso ndikumudzazisa iye ndikumukhazikitsa iye pamenepo ndiwo mʼbado umene ife tili kukhalamo mzimu woyera womwewo umene unapulumusa achilutera umene unawayeretsa amethodisti umene unawabatiza achipentekosti uli tsopano kuyika mudongosolo kudza kwa ambuye yesu pamene iwo uli udzakhale wamphamvu kwambiri thupi limenelo lidzabwera mugulu ili mpingo umene uli udzawakokena onse iwo kuchokera mʼmanda pamenepo padzakhala chiukitsiro ndiyo chimene mzimu woyera unadzera kodi mzimu woyera ndi chiyani popanda ife iwo sangakhoze kupangidwa kukhala angwiro iwo anakhala mu tsiku lina pansi pa izo ife tikukhala mu tsiku lina lake pamene mdani abwera mkati ngati kusefukira ine mzimu wa mulungu umautsa muyezo wotsutsa izo maona ife tili mu tsikulo tsopano kumbuyo uko iwo sanali mwatheka wodziwa monga lero iwo sakanakhoza kupanga bomba la atomiki kapena galimoto iwo analibe sayansi ndi zinthu monga ife tili nazo tsopano koma ndi zinthu zachinsinsi kuti ayesere kunena kuti munthu anapemereredwa pamodzi ndi fumbi lina lake ndi zina zotero ndikutenga kufotokoza kwina kwake ndikumayesera kutsimikizira izo kuti apange wanthu kukhala achikunja koma tsopano pamene ife tikusowa iwo mzimu wa mulungu ukuutsa muyezo kodi ndi chiyani iwo iye akutsanulira mkati mzimu wake iye iwo amene akupumula kunja uko mumanda kapena pansi pa guwa la mulungu monga lemba limanenera akufula mpaka lina ambuye mpaka lini modalikira chotani mulungu akuyembekezera pa ine ndi inu pingo ukuyembekezera pa ine ndi inu nthawi yolandiridwa imene mulungu akhoza kutsanulira mwa ife chidzalo chake mphamvu yake chiukitsiro chake kuti pamene mpingo ndi khristu zikhala pafupi chotero limodzi mpaka khristu akhala wooneka pakati pathu ndikuukitsa akufa ndipo ife tizipita mu mkwatulo tsopano ife tikuti tinene kusonyeza pakapita kanthawi kuti iwo okha omwe adzazidwa ndi mzimu woyera akupita mu mkwatulo umenewo pakuti akufa wena onse sanakhale moyo kwa danga la zaka chikwi wokulondola anthu odzazidwa ndi mzimu woyera okha anali onse amene anapita mu mkwatulo tsopano mulungu anapereka mzimu woyera ine ndili nalo lemba lina pano mu Yohani 14:12 ndilo lemba lozowerereka kwambiri ndi anthu onse pano pakachisi indetu ine ndikunena kwa inu iye amene akhulupirira pa ine tsopano musati mulole liwiro akhulupirira likhale ngati lokukhumudwitsani inu mu mpingo mwa dzina lokha amati inde ine ndikukhulupirira zeri ine ndikukhulupirira kuti yesu khristu ndi mwana wa mulungu mdiyerekezi amakhulupirira chinthu chomwecho ndizo chimodzimodzi baibuli imati iye amatero koma lemba limati mu Yohane kuti palibe munthu angakhoze kumutcha Yesu Khristu kokha mwa mzimu woyera inu muli kwenikweni mwa lemba ndiloleni ine ndime apa miniti yokha ndisanati ine nditsirize kuwerenga iwe suli wotembenuka kufikira iwe utalandira mzimu woyera ndikukulondola iwe ukukhulupirira kuloza mzimu woyera wayankhula kwa iwe ndipo iwe wamuvomereza iye poyera ndiyelekeze ali ndi chinthu chomwecho ine ndikumukhulupirira iye kuti ali mwana wa mulungu chomwecho samachita mdiyelekezi koma iwe ukuyendabe kupita kwa iye pamene petulo anali atayitanidwa ndipo atalungamitsidwa pakukhulupirira pa ambuye yesu khristu ndipo mu Yohane 17:17 yesu anawayeresa iwo kupyolera mu mawu pakuti mawu anali choonadi ndipo iye anali mawu pa 1 Yohane amati pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu iye anali mawu kotero iye anawayeretsa iwo iye anati atate akuyankhula kwa mzimu mkati mwa iye ine ndikuwayeretsa iwo kupyolera mu mawu iye mwini pakusanjika manja ake pa iwo mawu anu ndiwo choonadi
just merely
Mwamba Chabe, anamuyangula iye mukukhalapo muchibelekero chankazi. Oh, zosatheka kwathunthu kuti iye akhale njira ina iliyonse koposa mawawa a Mulungu kukamupanga iye kuonekera. Ine ndikuwayeretsa iwo. Iye anawapatsa iwo mphamvu yotsutsa mizimu yosayera. Iwo anapita kunja ndi anayika mayina awo mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Ndipo iye anawarumiza iwo, Yohane, Mateyu 10, ndipo anawapatsa iwo mphamvu pa mizimu yosayera, kutulusa mizimu yoyipa ndi kuchita ntchito ndi zina zotero. Ndipo iwo anabwelera akusangalala anati ngakhale ziwanda zikutimvera ife. Iye anati, musati musangalale chifukwa ziwanda zikukumverani inu, koma sangalalani chifukwa mayina anu ali mu buku. Ndipo Yudasi anali ndi iwo. Mukuona kuyandikira kwake momwe iye angakhoze kuza mpaka pamwamba kupyolera mukulungamitsidwa kusundira pasogolobe mpaka mukuyeretsedwa. Koma mpali pamene iye anasonyeza kuwala kwake, pali pamene iye anatisonyeza yekha isanafike Pentekosite, iye anasonyeza mangamanga ake enyani mzimu umenewo udzakhala wachipembezo basi ndi wachiyeretso basi, monga iwo ungakhoza kukhalira mpaka iwo utafika kwa mzimu oyera, ndipo iwo adzawudula iwo kuwuchotsapo pomwepo. Ndiwo mzimu umenewo, kodi inu simungakhoze kuwona iwo kusundira mmwamba wotsutsa Khristu? Ndipo Yesu anati iyo idzakhala yoyandikana kwambiri mu masiku otsiriza, iwo ukanali udzanyenga osankhidwa omwe ngati ukanatheka. Koma kumbukirani, ndi osankhidwa okha omwe ali adzachione icho Mulungu amayitana nakusankha. Inu kodi sindinu okondwa kuti ndinu mmodzi wa iwo? Simuli inu anthu pano usiku uno kudziwa kuti china chake mu mtima mwanu chikukoka. Ine ndikufuna mzimu woyera umenewo, ine ndikukufunani inu Ambuye mu mtima wanga, ndichifukwa kuti Mulungu anayika dzina lanu pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa, maziko a dziko asanakhazikitsidwe. Iye ananena zimenezo. Palibe munthu angakhoze kudza kwa ine, anatero Yesu, kupatula ngati Atate wanga atamukoka iye choyamba. Ndiponse amene adza kwa ine, ine ndidzawapasa iwo moyo wa muyaya. Kodi moyo wa muyaya ndi chiyani? Mzimu woyera. Moyo wa muyaya, tengani liwu limenelo ndikuliyendesa ilo mu Chigiriki, ndipo ilo limati zoye. Zoye ndi mzimu woyera. Onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine, ndipo onse amene adza kwa ine, ine ndidzamupasa iye mzimu woyera, ndipo ine ndidzamungwisa iye pa tsiku lotsiriza. Ine ndidzachita izo, iye anatero. Osatayi ngati ndi zokhuza iwo, ine ndidzatero. Onse amene adza, ndipo ine ndiwapasa moyo wa muyaya. Iye ayenera kuti auke chifukwa iye ali nawo moyo wa muyaya. Iye adzayenera kuti abwere. Sangakhoze kufanso, ayi monga Mulungu sangakhozenso kufa. Oh, anzanga okondedwa, ochokera kozungulira dziko ili ndi mu mzinda wa ung'ono uno, ngati ine ndikanakhoza kokha ndili ulanga la umunthu kuyika mu mtima wanu kufunikira kwa kulandira ubatizo wa mzimu woyera, ilo likanakhala lili mvumbuluso lodabwisa kwambiri limene inu munayamba mwakhalapo nalo mu moyo wanu. Kuona chimene inu muyenera kuchita izi. Ndiloleni ine ndipange izo kumveka zokhuza ndinu osatembenuka ayi. Petro anali atapulumutsidwa, iye anakhulupira pa Ambuye anamutsatira iye. Yesu anamuwuza iye yemwe iye anali naye iye kuti azimutsatira iye. Iye anamupatsa iye mphamvu yotsutsa mizimu yosayera ndipo anamuyeretsa iye. Koma zitatha zonse izo ndipo anakhala woyankhulira wankulu wa gululo. Monga Katolika akanafunira kuzitcha izo, bishop wa mpingo kapena papa kapena chilichonse chimene chinali munthu wankulu wa mpingo. Komabe Yesu anati usiku wa kuperekedwa kwake, kodi iwe umandikonda ine Petro? Ndipo iye anati Ambuye inu mukudziwa ine ndimakukondani inu. Anati dyetsa nkhosa zanga. Iye ananena izo katatu. Ndipo Petro anati inu mukudziwa ine ndimakukondani inu mpaka ine ndidzapita ndi inu mpaka kumapeto, ndipo ine ndidzapita nanu inu mpaka ku imfa ndi zina zotero. Iye anati tambalasanalire katatu iwe, tambalasanalire iwe ukhala utandika na ine katatu. Iye anati koma Petro, ine ndakupempherera iwe, mvetserani, sindizo zonse za izo. Ine ndakupempherera iwe. ndipoiwe ukadzakhala utatembenuka ndiye udzawalimbikisa abale wako ukadzakhala iwe utatembenuka iye anali atafula iye mwina mwake anali atavina muzimu iye anali atachita mitundu yonse ya zinthu koma iye anali asanala ndile mzimu oyera apobe ukadzakhala iwe utatembenuka ndiye dzawalimbikitse abale ako ndizozoona kupitiriza dongosolo lake tsopano ndiloleni ine nditsize kuwerenga Yohane 14:12 tsopano mu mutu wa 14 ndi ndime ya 12 yesu anati inderu inderu ine ndinena ndi inu iye amene akhulupirira ndipo iwe sungakhoze kukhulupirira akhulupirira pa ine inu mukhoza kukhulupirira kwa iye ndi angati akumvetsa zimenezo nenani amen inu mukumbukira mu machitidwe 19 ine ndikuda kuti ndilekeze izi apa koma ine ndingoyenera kuti ndinene izo pamene izo zikubwera kwa ine mu machitidwe muli wa 19 pamene mlaliki wa chibaptistu yemwe anali wa zamalamulo ndipo anali atatembenuzidwa ndipo iye anali akulalikira ndikuwafikisa wanthu kopulumutsidwa ndipo iwo anali ndi chisangalalo chachikulu akungosangalala ndi kumafuula ali ndi msonkhano machitidwe 18 Akwira ndi Priscilla, Ferdinagamba pa izo usiku watha. Ndipo iwo anali atapita kukamuona iye. Ndipo iwo ankadziwa kuti iye anali munthu wamkulu ndipo iye anali wophunzira. Ndipo iye anali kutsimikizira ndi Baibulo. Ndi Yesu anali mwana wa Mulungu. Akudziwa ubatizo wa Yohane okha. Yesu anali kudziwa ubatizo wa mzimu woyera apabe. Kotero iye anali akwira ndi Priscilla, mwamuna ndi mkazake aja, opanga hema ang'ono. Tomwe Paulo anali wopanga mahema na Yesu ndipo iwo anali atalandira mzimu woyera pansi pakuphunzitsa kwa Paulo iwo anali Petri naye mbale wang'ono yemwe akubwera kuno muloleni iye ayankhule kwa ife pamono pokha za izo ndipo pamene Paulo anabwera uko ndipo anamumva iye akulalikira podziwa kuti iye anali munthu wamkulu iye anati kodi inu mwalandira mzimu woyera ndikhulupirireni chanu iwo anati ifesi tikudziwa kuti uko ngati kuli mzimu woyera uli wonse iye anati ndiye ndi kwa chiyani kapena mawu achigiriki enieni pamenepo ndi inu munabatizidwa chotani iwo anati ife takhala titabatizidwa kale ndi Yohani mbatizi tsopano penyani zimene Paulo ananena Paulo ananena kuti Yohane ndithudi anabatiza kuloza kukulapa osati kwakukhulupira kwa machimo koma kuloza kukulapa kunena kuti ndicho chimene inu mwachikhulupirira pamene iwe ulandira khristu ngati mpumusi wako wako iwe ukukhulupirira kuloza kubatizo wa mzimu woyera umenewo si ubatizo wa mzimu woyera abale anga okondedwa achibaptisti uko ndikulakwitsa mbale ananena kwa ine tsiku lina anati mbale Branham kapena nthawi ina kale miyezi yapitayo iye anati mbale Branham Abrahamu anakhulupira Mulungu ndipo kunawerengeredwa kwa iye ngati chilungamo ine ndinati zoonadi anati ndi chiyani chinanso chimene munthu angakhoze kuchita koposa kukhulupirira ine ndinati ndizozonse zimene munthu angakhoze kuchita ndizozonse zimene iye angakhoze kuchita lero ndiko kukhulupirira Mulungu koma Mulungu anamupasa iye chisindikizo cha mdulidwe zomwe ife tinatusama usiku watha monga chizindikiro kuti iye anali atalandira chikhulupiriro chake mwa iye ndipo lero mpaka Mulungu iwe umakhulupirira kwa iye pamene iwe umuvomereza iye ngati mpumusi wako wako koma pamene Mulungu akupasa iwe chisindikizo cha mzimu woyera iye amakusindikizira iwe mpaka kuwapita kwako kwamuyaya tsopano inu abaptisti mutenge zimenezo ndipo ine ndipita nanu inu pa chitetezero cha muyaya inde bwana chifukwa musaukwiyise mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu inu simumasindikizidwa pakukhulupirira kuloza koma mumasindikizidwa ndi mzimu woyera aefeso 4:7 musali mukwiyise mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo chanu umenewo umakusindikizani inu pamene inu mupeza kukondedwa ndi Mulungu ndipo iye amakusindikizani inu ndi mzimu woyera zili chomwecho pakuti Baibulo linati palibe munthu angamuthe Yesu Khristu kupatula mwa mzimu woyera inu mukuti ine ndikukhulupirira izo kufabusa amanena choncho iwo akulondola
Koma izo kuzikuwerengedwa lakwa inu ine ndikugubira izo chifamawo amanena choncho ndikokulondola koma izo tizili za inu zimenezo inu sizikuwerengedwa lakwa inu ndiyo yoka yomwe inu mungakwazanena kuti Yesu ndi Khristu ndi pamene mzimu woyera wabwera mwa inu ndikuchitira umboni ndikudzikitira wokha umboni iyeyu ndi mwana wa Mulungu ndiyo njira yoka yomwe iwo umadziwira chiukitsiro ndi pamene mzimu woyera kuchitira umboni pamene mzimu woyera abwera iye adzachitira umboni za inu kukusonyezani inu zinthu zili mkuza kubweresa zinthu izi zimene ine ndanena kukumbukira kwanu inu simudzazipeza izo konse musukulu mwaona iye adzabweresa zinthu izi kukumbukira kwanu. Tsopano ife tikufuna kuti tiwerenge patsogolo pang'ono chabe mulemba ili tsopano Yohane woyera 14:12. Inderu, inderu, ine ndinena ndi inu, iye amene akhulupira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita, iye adzazichita nayenso, ndipo zazikulupo. Chimene kumasulira kolondola pamenepo ndi zochulukira, ngati inu mufuna kukaziyang'ana izo. Ntchito zazikulu kuposa izi, iye adzazichita, chifukwa ine ndikupita kwa Atate. Ngati iye anapita kwa Atate, mzimu woyera ukanadza kulondola umeneko lemba lina linati ngati ine sindili ndichokepo mtonthozi sadzabwerayi koma ngati ine ndili ndichokepo ine ndidzabweranso ndikudzakhala ndi inu ngakhale mkati mwa inu mwaona ndi Mulungu ndi inu pamwamba pa inu choyamba ndi inu mwa Khristu mwa inu mwa mzimu woyera ndi Mulungu mkati mwa inu. Tsopano ntchito zimene ine ndichita inu mudzazichita nanunso osati ntchito ina koma Mulungu akufuna kuti abweretse mzimu woyera mwa inu kuti apitirize ntchito yomweyo yomwe iye anali kuichita mwa Khristu. Ntchito sinali yofunikira kwambiri mumasiku a Lutera kumenewo unali mpingo wa Mulungu iyo sinali yofunikirapo pang'ono mumasiku a Wesile chifukwa dziko Bible linati lidzafowokera ndi anzerupo ndi authakati mochulukira nthawi zonse ife tili dziko likukhala loyipa mochulukira ife tikudziwa zimenezi bwanji munthu akuchita zinthu lero zomwe zakazane zapitazo sakanakaganize kuti pakanakhala anthu ankhaza chotero woyipa mochulukira nthawi zonse ndipo woyipa adzachita moyipira nthawi zonse linatero lemba mochulukira chulukira kotero mzimu woyera wakhala uli kusuntha panali kupuma kwa pang'ono chabe kwa iwo ndi Lutera kuwuzira pang'ono kwa iwo ndi Wesile ndikuwuzira kwakuyapo kwa iwo ndi a Pentekoste. Tsopano mpweya ndi mzimu zakhala zofanana iye akulumikizanitsa palimodzi kubweretsapo kuwuzira kofanana kwa mphamvu ya mzimu woyera kuja monga iye anachitira kumbuyo kuja ali kukwanirisa ntchito zomwezo zimene iye anazichita kumbuyo uko zili kukwaniritsidwa pakali pano chinthu chomwecho penyali chimene Yesu ananena inderu, inderu, ine ndinena kwa inu mwana sangachite kanthu kupatula ngati iye aona Atate akuchita izo poyamba chimene Atate akuchita iye amamusonyeza mwana Atate akukhala mwa ine iye amachita ntchitozo mwaona tsopano zindikirani pano pali chinthu china chimene ine ndikufuna kunena pomweyapo monga Yesu anati monga Atate andituma ine monga tsopano penyani monga Atate andituma ine chomwechonso ine ndikutumani inu monga Atate kuti Atate anamutuma chotani iye Atate omwe anamutuma iye anabwera pansi kuchokera kumwamba ndipo ankakhala mwa iye iye anali kumapita iye ankati ine nthawi zonse ndimachita izo chimene chimakondweresa Atate wanga mwaona iye anali akupita ponseponse akuchita zinthu zomwe Atate anali kumusonyeza iye kuti achite ine sindichita kanthu kupatula Atate wanga atandisonyeza ine poyamba Mulungu yemwe anamutuma iye anali mkati mwa iye ndipo monga Atate andituma ine njira yomweyo Atate ananditumira ine chomwechonso ine ndikukutumani inu ndi chiyani chimenecho Mulungu mwa inu akupitiriza chiyani ntchito zomwezo
Yes, Anaria, Yamene Akulubirida, Yame Arinane, Katimaye, Zimoye, Yamena Kulubirida, Yame, Wajidakale Umboni, Yugislochanga, Akuzawin and Dimaye, Yame Ari Maine, Darin Mukala Maine, Mawanga Kalamain, Tonai Ine, Dukala Mayes, Komaine Zedi, Sindima Kulubirida Mumaji Sauzi, Jesus Rusoneza, with Yesari Menem. Inanimakulubirira mwa Yesu, ndikulubirira nzimu oyera mutsibulino, osalimo ngai wanali nawo iwo kumbuyo uko. Izo zikusonyeza kuti Yesu ali menemu. Nzimu oyera utachitira umboni mawali wonse amene iwo unayankhula. Yesu ali wabodza. Yesu alida mantha ndi aliyense kapena bungwe lililonse. Yesu asakusanzira munthu wina aliyense. Iye amayankhula, iyeno iye amakhala ndicho. Ngati odzikweza ndi osokonezeka ndi ophunzitsidwa kapena monga ife timazitcha izo achuma ngati iwo sakufuna kuti aulandire iwo Mulungu ali wokhoza mwa miyala iyi kutsila ana kwa Abrahamu iye adzatenga zifwamba ndi zidakwa ndi china chilichonsecho ndi kuwawusa iwo Mulungu akhoza kuchita izo ndipo iye akuzichita izo Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kutsila ana kwa Abrahamu.
Somebody's going to do it.
Apo izo zi
nela aliwapiriri sundirwa kusalimuka ikira mtima mwanu koma kubi alikuti jimene inu mwanena kutichitika sino amene mungu yangula koma atate amena ukala mwainu iya kuchita kuyangula sino kuyangula kwa piri menelo ndi atate omwe ali mwainu akuyangula kwa piri menelo ilo liende la kusunda nyamba yonse ni dziko lapansi zachoka iyana tero koma nzimu wanga suza tero hai kapena mau wanga sadza pita Ndituti iwo sanga koze kupita. Atate, tsopano, ntchito zimene ine ndichita. Mulungu ali mu mpingo wake kuti apitirize ntchito zake. Ndicho chifukwa iye anatumizira mzimu woyera. Tsopano, iye ankadziwa izi. Iye ankadziwa kuti izo sizikanakhoza. Izo sizikanakhoza kuchitidwa mwa njira imeneyo. Chotero mwa njira ina, chotero iye amayenera kutumiza. Atate anatumiza mwana nyika zonse zomwe zili mwakasa. Mwana mwainu ndipo ntchito zomwezo zimene iye ankachita ntchito zomwezo tsopano zimene Yesu anachita inu mudzazichita nanunso mpingo kodi inu simukanakonda kuti muzichita ntchito za Mulungu Yesu anati ngati inu mufuna kuti muzichita ntchito za Mulungu khulupirani pa ine mungakhulupire morani pa iye inu simungakhoze kuchita izo mpaka inu mudalandira mzimu woyera chifukwa palibe munthu angakhoze kunena kuti iye ali mwana wa Mulungu inu mukunena chimene wina wake ananena Bible linanena kuti iye ali mwana wa Mulungu ine ndikugubira Bible chabwino Bible limari iye ali mwana wa mwamuna wa Mulungu ine ndikulikhulupirira Bible Abusa Mariye ndi mwana wa Mulungu ine ndikuwakhulupirira Abusa amayi amariye ndi mwana wa Mulungu ine ndikuwakhulupirira amayi bwenzi wanga amariye ndi mwana wa Mulungu ine ndikumukhulupirira bwenzi wanga koma njira yokha yomwe ine ndingakhoza kunena kuti iye ali mwana wa Mulungu ndi pamene mzimu woyera ubwera mkati ndikumachitira umboni wa iwo wokha ndiye ine ndidziwa kuti iye ali mwana wa Mulungu palibe munthu angakhoze kumutcha Yesu Khristu kupatula mwa mzimu woyera palibe munthu akuyankhula mwa mzimu wa Mulungu amamutcha Yesu wotembeleredwa kapena kunena kuti iye anali china chake dziko limenelo ndi chinthu china chake lero izo zimamupangisa iye wofowoka ndi wolakwitsa ayi bwana iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse zimuona uliwonse udzachitira umboni za zimenezi chabwino tsopano iye anati ntchito izi zimene ine ndikuchita mudzazichita inunso Yohane 14:12 tsopano ntchito zomwezo oyiwa amari mpingo wakuchita ntchito zazikulu upo lero mwa njira yanji iye anati ntchito zimene ine ndikuzichita izo iwo amari chabwino verinawo mamisionare ponseponse pa dziko ndizo ntchito zazikulupo koma iye anati ntchito zimene ine ndikuzichita tsopano chitani zimenezo chitani zimenezo poyamba ndiye ziyankhulani za umisionari lero ndibu yangu laba anondawi ina ya bidayo joku za aji Muhammad yana ni Muhammad anafa mbogulo ndola iya limanda kumatsiguli ina iya zauga yana ni ngati iya zauga ujagala kumanda zikolo onse likana kuza kudziwa hizo umawola makumi awiri ndi anayi yana ni anu inu mumari Yesu wakalada uka zaka zikwi ziwiri ndipo palibe magawo awiri kwa atatu awa ndu akudziwa hizo panopi ndiyoji mbukwa kuti inu mumayangula utokela kumayanganidwe anzeru pa hizo inu mumayangula utokela pakuima kwa sukulu kapena mapunziro ngati mpingo onse uwu wa ukulu wa Mulungu kuwerenga akatolika achiprotestanti onse palimodzi akanakhala atalanda mzimu woyera dziko ili bwenzi likugona malimba mu chikhristu sibwenzi pali zinthu zotero zomonga chikominisi sibwenzi pali zinthu zotero ngati ndewu kapena udani kapena liuma kapena udani Yesu bwenzi akukhala pa mpando wa chifumu wake ndipo ife bwenzi tikuyenda kudusa maparadizo a Mulungu ndi moyo wa muyaya tikukhala kwa nthawi zonse owukisidwa kale muthupi latsopano tikuyenda paliponse osadzakhala wokalambanso osadzakhalanso aimvi osadzakhala odwalanso osadzakhalanso anjala tikuyenda muzisangalalo za Ambuye tikuyankhula ndi nyama ndipo ndi tsiku lotani koma ife tachita chilichonse pambali pachimene iye iye anati pitani inu ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga kodi uthenga umatani osati mawu okha koma kupyolera mu mphamvu ndi zionetsero za mzimu woyera kuwapanga mawu a Mulungu kuonetseredwa ndiwo uthenga inu simungakhoza kuchita izi tsopano Yesu ankadziwa zimenezo kuti iye akanati azidzakhala mu mpingo wake lero iye ankadziwa kuti ife nganadzakhala nawo masukulu alunda ndipo inu simudzakhoza konse kuzipeza izi mu sukulu ya alunda iwo adzakhala ali kuzitsutsa izo tsopa chonse chimene iwo amadziwa ndi lunda lakuphunzira kwa munthu wina chikhulupiro china kapena chipembezo chimene iwo akuchifuna kuti kuti azikhala nacho moyo korero iwo amakukhazika iwe mmenemo ndi kukupanga iwo chiwalo cha thupi limenelo ndipo mbale ndikubwerezereni inu kunena zinthu zina kuchokera mu chikhulupiriro chimene chinati chioneke ngati chinali changwiro basi mpingo waukulu woyera mayi unapirira kumenyedwa kochuluka iwo wapirira kukunthidwa kochuluka zotero watero mdierekezi iye wakhala kukanthidwa kuchokera kulikonse komwe iye ali pafupi ndipo iye akanali kupirira pe chimodzimodzi basi inde bwana iwo adzese kuti abwereze kunena izi kotero Yesu anadziwa kuti padzakhala kusunda kwa alunda basi konga kumene kunali mu masiku ake pakapo masuka maboto ndi mbale ndikuvala zovala ndikutembenuzira kwina makolala ndi chilichonse monga iwo ankachitira zinthu zonse zosiyana izi zomwe akanatazichita iye anadziwa kuti iwo akanadzachita izo kotero iye anati tsopano ingodikirani miniti ine sindili ndikusiyeni inu wopanda chitonthozo ine ndikubwera kachiwiri kuti ndidzakhale ndinu chotero iye anati ntchito zimene ine ndizichita inu mudzazichita nanunso cholinga chakutumizira mzimu woyera chinali kuti Mulungu apitirize kupyolera mgulu la wanthu kuti mosalekeza azionesera Mulungu kwa dziko ndizo chimodzimodzi osati mwakachikhulupiriro osati mwachipembezo koma mwa mphamvu ya chiukisiro chake kuwapangisa mawu ake weniweni pakutenga lonjezo lake ndikuima pambali ya ochepa ndikumukhulupirira Mulungu ndikupenya milengelenge yakuda ndikusundira kumbuyo ndi mphamvu ya Mulungu ikusundira mkati ndikutenga malowo amen ndiyo chimene iye akufuna ndiyo chimene mzimu woyera unatumizidwira ndiyo cholinga chimene iye anautumizira iwo tiri kudziwa chimene iwo uli tsopano ndipo ndicho chifukwa iye anautumiza iwo totero palibe magazi wena aliwonse akanati ayeretse wanu ine sindinganakhoza kukuyeretsani inu ndipo inu simunganakhoza kundiyeretsa ine chifukwa ife lonse ndi obadwa kuchokera kukugonana koma Yesu anabadwa popanda kugonana wokulondola kotero magazi ake anali woyeretsa ndipo Mulungu anabwera pansi anapanga thupi ankakhala mu iro anakhalisa magazi amenewo akuyeretsera kwa awa chimene mwantherali chinachosa kulakwa kwa tchimo ndi manyazi ndiye kupyolera mu chikhulupiro pokhulupira mwa iwo Mulungu amabwera mpaka pansi kulowa mu thupi la munthu limenelo mwakuyeretsa kwa magazi amenewo amamuyika iye mbewu ya Abrahamu mwachikhulupiriro kuti ukhulupire kuti magazi amenewo akanabwera magazi angwirawo omwe akanali akhale chozizwisa monga magazi ake anayenda kupita kumeneko pambuyo pake iye anali monga ngati wakufa anamukubia mulungu kwa zaka makumi awiri ndi zisanu. Iye wa usungu wa zaka makumi asanu ndi awiri mbamu zisanu. Ndipo iye anakubia mpaka iye anafika zana. Ndipo Sara makumi asanu ndi amozi mbamu zisanu. Ndipo anakubia mpaka iye anafika makumi asanu ndi anai. Ndipo iye anali wina wonga ngari wakufa. Ndipo mulungu anali kolewa kuti anthu asakhale mosimikiza kuti angatiponye izi. Mtengere iye pamwamba apa pa phiri ndipo ukampeleke iye ngati nsembe. Yana nina kwa njito, inu muime pano ndi bulu, ndipo mudikire. Mwana indine, kipila kutinja ndi ukapembeza. Ndipo mwana indine, tikabwelela. Oh, kwa niya kuna kajita motani izo. Abraham anati, ine ndinamulandira iye ngati mmodzi wochokera kwa kufa. Ndipo ine ndikuziwa kuti iye amene anamupereka iye kwa ine ngati mmodzi wochokera kwa kufa. Ali wokhoza kumukisa iye kuchokera kwa kufa. Ngati ine ndinangosunga kokha mawu ake. Kusunga, ine ndikasunga mawu ake, iye ali wokhoza kumukisa iye kuchokera kwa kufa. Kuyankhula mwangwiro za Khristu. Ndiuye wapo. Ndipo kuchokera mkhungu la magazi amenewo munachokera mzimu woyera umene iwo wokha unali utamangidwa muthupi lotchedwa Yesu. Magazi amenewo anayeresa njira mwachikhulupiriro kuti akayitane womboledwa kapena wosankhidwa a Mulungu. Ndipo pamene inu mwawavomereza iwo, ndipo mzimu woyera utatenga kuyipidwa konse kukuchotsa mkati mwa inu, iye amasunthira mkati momwemo Mulungu mwini wake kuti achite chifuniro chake. Pansi apa bwana woyipidwa uja ndi wokunyuka, ndipo wina wachikulire wakuti ndi wakuti uyu apa akuchita zakuti ndi zakuti. Ndipo munthu wachikulire uyu akuyankhula za iwo kutsutsa iwo. Munthu wodzazidwa ndi mzimu woyera adzayima kumene pamaso pa izo. Amen. Ndipo iwo anazindikira. Iwo anali mbuli ndi wosaphunzira, koma iwo anazindikira kuti iwo anali atakhala ndi Yesu. Ndicho chimene mzimu woyera unadzera. Msozi wachikulire pamono sanali kukhoza kulemba dzina lake. Iye anayima pamenepo ndipo anati, palibe ndi zigulu ya ndani, munthu kapena Mulungu. Amen. Nani zozizuika kwa inu, ipatikana ali kulalira abe mu dzina la Yesu. Ndi kulimba kotani. Iye ankadziwa kuti iye, iye anali ndi nyumba kutsidya uko ndipo kulondola. Iye anali mwenda njira ndi mlendo kuno, iye anali kufunafuna mzinda uli mkudza. Kodi wansembe wanyingo uja anali kutandauza chiyani kwa iye? Iye anali pansi pa ulamuliro wa Mulungu wakumwamba, yemwe anamukisa mwana wake Khristu Yesu, ndipo anamudzaza iye ndi mzimu wa Mulungu umene unapanga miyamba ndi dziko la pansi. Ndinu pamenepo, iye sali kuchita mantha ndi iye. Ayi bwana, imfa banje pamene iwo anamutengera Stefano wachikulire pakuno kunja. Ndipo anali bweza izo. Iye anali inu amakoso uma ndi osatulidwa mu mtima ndi makutu. Inu nthawi zonse mumakanisa mzimu woyera kunga makolo anu anachitira. Inu mukutelanso. Ndipo anali ifeti kumenya iwe mpaka ufe. Iye anati inu simukanakoza kuchita izo ngati inu. Ifeti kusonyeza iwe ngati ifeti tichita izo kapena ayi. Ndipo iwo anatola miyala yayikulu ndi kuyamba kumugenda iye mu mutu. Iye anayangana mmwamba ndipo anati ine ndikuona kumwamba kutaseguka. Ine ndikuona mabwerero akubwera pansi. Ine ndikumuona Yesu anayima pa dzanja la manja la ukulu wake. Ndipo Bible sinene kuti iye anafa, iye anagona tulo. Oh my. Ine ndikungokhoza kumuona mngelo akubwera pansi akumunyamula iye ndikumamugwedeza iye ngati kanda. My. Mpaka iye anagona tulo. Oh my. Zedi. Ndicho cholinga cha mzimu woyera. Ndicho chimene Mulungu anatumizira mzimu woyera. Mzimu woyera unabwera kudzakupasani inu mphamvu. Ine ndinawo malemba wena apa miniti yokha. Mzimu woyera unabwera kuti udzakupaseni inu mphamvu. Ine ndilibe inu mukoza kuzipeza izi. Ine ndangopita kutali kwambiri usikulu. Kupasani inu mphamvu. Mphamvu mupembero. Inu mumutenge munthu yemwe wakhala moyo wabwino. Koma iwo nthawi zonse ali wogonjetsedwa. Oh, ine ndikuwuzani inu. Munthu wabwino. Oh, zedi ine ndimawakonda Ambuye mbali Branham. Nthawi zonse wogonjetsedwa. Iwo pembero lawo tilimayankhidwa konse. Inu mumudzaze mkazi wang'ono uyo ndi mzimu woyera nthawi imodzi. Muone zomwe ziti zichitika. Pamene iye apita pamaso pa Mulungu, iye sali wogonjetsedwa. Iye amabwera mwalibatiwa kumpani wachifumu wa Mulungu. Akukhulupirira. Iye ali nawo ufulu chifukwa iye ali mwana wa Mulungu mwakubadwa. Mtengeni mwamuna wachichepere uyo wamantha kwambiri. Bwana amamukankha pamalo ponsepo. Ati, dijirani miniti pano tsopano. Chinachake chasintha. Mwaona? Iye ali nawo mzimu woyera. Yoma kubasa iwe mpamvu. Moyo wako uliotsa za mpamvu. Yoma kubasa iwe mpamvu mukuyankhula. Bwanji mai anthu awo amene anali kuchita mantha hata imakunja uko Petulo, Yakobo, Yohane, Luka ndiwena onse iwo. Iwo anali atafika kale muchipinda chapamwamba akuti oife sitingakhoze kunena kenanso. Iwo yang'anani uko uko kuti dokotera wakuti ndiwakuti ndiwakuti kunja uko. Uko kuti mpunzisi wakuti ndiwakuti ndiwakuti. Inu mukudziwa iye ali ndi madigirii anayi aku college. Ife tingaime chotani momutsutsa iye. Petulo anati oh ine ndikukumbukira ndikumugulisa munthu amene somba siku lina iye anayankhula ndipo ine sindinaziwe nkomwe chimene iye anali kuchikamba. Oh ine sindinakozakoza kuima momutsutsa iye. Koma ndiyani ife tingakoza kuchita chiyani abale? Iye anati dikirani. Tabwino ife ngakhala tili kuno masiku anayi pitirizani kuyembekezera. Mwanali kachotani pagana. Tabwino kodi iye anati kuti izo zidzakhala tsiku lachisanu. Iye sananene konse mwanali kachotani. Iye anati mpagana. Tabwino iwo ankangopitiriza kuyembekezera. Mwanali kachotani mpagana. Masiku asanu ndi atatu anadusa mpagana. Masiku asanu ndi anayi anadusa mpagana. Ndipo potsiriza pamene tsiku la Pentekoste linabwera kwathunthu, iwo anali onse mumalo amodzi mwacholinga chimodzi. Mulungu anali atakhala pamwamba pa iwo mu mtambo wa moto. Mulungu anali atayenda nawo iwo pa dziko lapansi. Tsopano china chakenso chinali choti chichitike. China chake chili kukonzekera kuti chichitike. Iwo anali onse mumalo amodzi mwacholinga chimodzi. Ndipo mwadzidzidzi apo panabwera mkokomo wochokera kumwamba ngati mkundo wa mbepo ya mbavu, ndipo iyo inadzaza chipinda chonse mmene iwo anali atakhala. Malilime ogawika anakhala pa iwo. Kodi ogawika ndi chiyani? Olekana monga chibwibwi. Kodi inu mnamba mwamumvapo wina akuchita chibwibwi? Mwaona? Iwo sangakhoza kunena kanthu. Ogawanika, olekana monga mapazi ogawanika. Utanthauza china chake chimene chalekana. Iwo sanali kuyankhula, iwo sanali kulakatula, iwo sanali kuchita kanthu. Koma basi umangopanga phokoso. Malilime ogawanika anakhala pa iwo ngati kuti iwo unali moto. Oh iwo samakhoza kudzigwira okha. Ko iwo onse anali atadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndiye chiyani chinachitika? Kuta mumisewu iwo
anati.
Alikuti mphunzisi uja Jonas. Munthu amene uja alikuti. Ndipo ndili kuti ndimphona chalunda chija. Mulungu anali pamwamba pa ife ndi Mose kuti sabata choyaka. Iye anatigesa ife ndi mana pamwamba. Iye anayenda ndi ife kwa zaka zitatu ndi zisanu ndi imodzi. Zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi pano pa dziko lapansi. Koma tsopano iye ali mwa ine. Sina amene ndikuyankhula ndi iye. Ine ndikudziwa yemwe iye ali. Ndipo ine ndikudziwa yemwe ine ndi. Ine sindili mochulukanso iye ali. Mubweretse iye pano. Inu amuna ku Israeli. Inu amene mukhala mu Yudeya mulole ichi chidziwike kwa inu. Chidziwike kwa inu ndipo mvetserani kuli ulanga. Nonse inu alaliki ndi aphunzitsi. Mai. Mphamvu yakuyankhula. Oh. Awasali oledzera kukatengera pamwamba kagulu ka ochepa kaja 120 kuti katsutsane ndi zikwi 10 kapena kupitirira. Awasali oledzera monga inu mukuganizira ole kuti ndiwo koma ola lachitatu la ola la siku. Ndine mlaliki wa uthenga wa thunthu. Koma ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yowe. Chidzafika pochitika mu masiku otsiriza atero Mulungu. Ine ndidzasanulira mzimu wanga. But to be lost, you know, Namona Maria Punta, who are Vina Muzimu, Aguangula, Mumarime, and Gumabidiriza. But to be lost, and the bad Zanaziwanga, in a little Samuia Botanzimuan, in a little Sonia Zinigiro, Yamba Mamba, the Mudibola Pansi Pansi, Mizadiamoto, and Mituziaus. Mulungu anali mwa anthu ake pamenepo. Amen. Labwino sobano ndi digiri yanji imene unali nayo. Kuti ndi sikulu yanji komwe iwe unachokerako. Izo sizipanga kusiyana kuli konse pakali pano. Oh iye anayamba kusanulirapo lemba. Davide anamuoneratu iye. Ambuye nthawi zonse ali pasogolo panga sindidzasunthidwa ayi. Kuwonjezerapo mtima wanga unakondwera chifukwa ndipo lilime langa linapangidwitsa kukondwa. Iye sadzasiya moyo wanga muhade komanso iye sadzalola mmodzi woyera wake kuti aone chivundi. Ndiloleni ine ndiyankhule kwa inu momasuka zambadwa wa Davide. Iye ali mmodzi wakufa ndi woyikidwa ndipo manda ake ali ndife lero lino. koma mwaneneri iye anaonera atukudza kwa mmodzi wolunga mayo ndipo mulowala ichikidziwika kwa inu kuti mulungu mamupanga yesu yemwe amene inu munamupatika ndi manja ochimwa ndimodza mbuye ndi khristu amen amuna ndi abale mmene ngachita chiyani kuti tipulumusirwe anati lapani mmodza aliyense wa inu ndikubatizidwa mu dzina la yesu khristu kuloza chikhulupiriro cha machimo anu ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera audilonjezani uli kwa inu ndi kwa ana anu ndipo iwo omwe ali kutali komwe ngakhale ochuluka monga onse amene ambuye mulungu wathu adadzawayitane malingana ngati mulungu ali ndi wanthu mulungu ali ndi mpingo mulungu ali ndi mzimu woyera okwanirana ndi iwe ndiyo chimene mulungu anauperekera mzimu woyera luntha lidzauka ndayi zonse lakhala koma mulungu ali nawo ochepa pena pake mulungu ali nawo mpingo waung'ono umene kuti udzasunje pasogolobe ndi ubatizo wa mzimu woyera kuti udzitengere kuwala ndipo iwo adzakhala iwowo kupyolera mu umboni wawo ati adzaliweruze dziko kodi baibulo silimati yesu anati odalali angwiro mu mtima ndiwo adzamuona mulungu ndipo kodi ilo silimati kuti olungama oyera adzaweruza dziko lapansi zedi umboni wanu lero udzabweresa chiweruzo chotsutsa mzinda uno umboni wathu wa ubatizo wa mzimu woyera ndi mphamvu ya mulungu moyo woyera udzabweresa chiweruzo chotsutsa mzindawu pamene ichi yomwe ali woyamba adzakhala otsiriza yomwe ali wotsiriza adzakhala woyamba ine sindidzadziwa kanthu za sanke ndi mude mu chiukitsiro chawo iwo sadzadziwa kanthu za ine mu ichi koma ine ndidzayima mu ichi kuti ndipereke umboni choteronso inu mudzachita kupyolera mu iwo mwakumwaza kwakuwala kwanu ndi ubatizo wa mzimu woyera ndi mwa miyoyo yomwe inuyo munakhala ndi zinthu zomwe mulungu wazichita kuti atsimikizire kuti iye akutsuntha pano ndipo ndi luntha lawo anayenda kupita kutali ndi icho iwo adzaweruzidwa ndi woyera iwo aweruzidwa kale iwo achidusa kale icho ine ndinali kuyankhula pa mphamvu ya pembelo mphamvu ya kuyankhula mphamvu ya moyo wopatulika amen ndicho chimene mzimu woyera uli woti uchite ena inu anthu mumayenda motsatira mkumati chabwino ine sindingakhoze basi kuleka kumwa ine sindingakhoze basi kuleka izi mzimu woyera umabwera kuti udzakhale mwa inu kuti udzapange zonse izi zosakhozekazi kupita kutali ndi inu ndikokulondola kuwapangisa akazi kusiya kudula tsitsirawo kuwapanga iwo kusiya kuvala kabudula ndi zomasula opanga zowiringula kuwapanga iwo kusiya kulongolola oinde ndicho chimene iwo madzera kuti kupangeni inu amoyo wopatulika iwo udzatsatira malangizo a baibulo nthawi iliyonse kupaza kati kwatentha kwambiri basi ine ndikungoyenera kuti ndivale izi zimandimvesa ine mutu ngati ndi zilo la tsitsi langa kukula koma palibenso wiringula ndi mzimu woyera iwo uli pamenepo kuti upangisezo kutero iwo uzitsatira mawu chimozimozi basi zozomwe mzimu woyera uli woti uzichita ndiwoti uzikupangani inu amuna akupotoloza mutu wanu kuchokera kwa akazi ovala mwathekawo ndi kuleka kuwakhumbira iwo ndiwo ziwalo za mpingo zozomwe iwo uli woti uzichita ndikuti ulese chokupangisani inu kusuta ndi kumwa ndi kukhala kufuna kukhala khuti iwo udzachosa izo mwa inu iwo udzakuchepesani inu pamene inu mukuchita izi zozomwe mzimu woyera unaperekedwera ndi wamoyo wopatulika ndikokulondola kukupangisani inu kusiya miseche kukupangisani inu kusiya kusewera njuga kuponya daisi ndi zinthu zina zonse zimene inu mumachita paseri pangodya iwo udzakupangisani inu kusiya kumapitiriza momwe inu mukuchitira kukhala moyo wosaona kwa akazi anu ndicho chimene iwo uti uzachite ndikokulondola iwo udzakusiyisani inu kufuna kupatira mkazi wa munthu wina ndikokulondola chimodzimodzi ndicho chimene iwo uli ndiwoti ukupangiseni kumakhala moyo wopatulika ndicho chimene mzimu woyera uli mphamvu yake ndiike zokhumba zanu pa zinthu zakumwamba kumene mulungu akuima pa lingaliro la khristu mwa inu inu simungadzilese kuziona zinthu zimenezi pamene inu muyang'ana pa izo inu muzipotoloza mutu wanu kokulondola ndiwoti muzikupangitsani inu inu muti ine sindingakhoze kuchita izo o ine sindingakhoze basi kuchita zimenezi zedi inu simungakhoze koma mzimu woyera unadzera cholinga chimenezi cho chimene iwo unachita iwo unabwera kuti udzachose izo mwa inu zilowe zizonse zakale izo ndi zinthu zomwe inu mukuzichita tseke yakale ija kudzipatula nokha kumati mulungu adalisike ndine wa methodist ine sindingakhale nako kanthu kochita ndi woyera uzigubuduza akale wati mzimu woyera unabwera kuti udzachose izo mwa inu ndine wa Baptist ni wa Presbyteria ine siningapita kukulula lingono lijala chikale lawela odzikubudusa zimoyela onabwela kuti udza chose kukutana konso koma ino ndoti mene iona chita iwo makusukani inu mumagazi kusitani inu bwino ndoti mene iona dzera kuti udza chite iona bwela kuti udza kuongoleni inu bwino yana likonzani malo okhota wongoke ndoti mene iona dzera kuti udza chite kuziongola izi kupanga malo okwera kutsika kupanga mapiri onse kuoneka ngati kuti onse kuvina ndimo ngati ngoso zalingono ndi masamba onse akuombera manjawo kwa inu balame kumaimba mosiyana mabelo achisangalalo akulira palibepo zowiringulayi ndicho chimene iwo unadzera kuti usachite ndicho cholinga cha mulungu porumiza mzimu woyera kodi inu mukanati muzichita zinthuzi kuti inu mukanati muzichita ntchito kuyenda motsatira iye tsopano ine sindikufuna kuti ndikuvulazeni inu koma ine ndinakuwuzani inu kuti ine ndili pano ndikuya kwa koona mtima kuti ndisati ndikutsineni inu kamozi pa nthawi ine ndikumalumba kuchoka pa nzera pena pake ndikukhala ndichoonacho koma kukhala pamenepo ndikuzipanga izo mwa njira yakuti izo zisati zikutsineni inu molimba kwambiri koma ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu china chake ngati baibuli ikunena kuti ndikolakwika kuti mkazi azidula tsitsi lake ndipo inu mkumati muli nawo mzimu woyera yeno mukumadula tsitsi lanu ine ndikudabwa ngati inu muli nawo musati muchire misala ngati izo zikutero izo zikusonyeza panobe kuti pali chilemba china chokutsutsani inu ngati baibuli ikunena kuti nkolakwika kuti mkazi azivala chovala chomwe chili cha mwamuna ndipo inu mukumavala maofololo akale awa ndi zazifupi kunja kuno pa nsewu inu akazi achikulire ndikuganiza mwana wang'ono akanakhala yense ujeni kuti azisewera ndi anyamata ang'ono ndi zinthu koma penyani pamene inu akazi achikulire azaka khumi ndi zisanu khumi ndi zisanu ndi chimodzi khumi ndi zisanu ndi zitatu zakubadwa mpaka kwa gogo kunja uko pa nsewu ndipo baibuli inati ndi tembelero mumaso a mulungu kwa mkazi kuti avale zinthu zimenezi ndipo inu mumavala izo muli monse ndipo nkumati inu muli nawo mzimu woyera ine ndimadabwa nthawi zino mzimu woyera ungasalire mawu a mulungu mpaka kulemba ndipo mlaliki paseli pa guwa yemwe alibe chisomo chokwanira kuti alalikire iwo ine ndikukayikira ngati iye ali nawo iwo ndipo kulondola chimozimozi basi chabwino ndicho chimene mzimu woyera unadzera ndiwoti umupatse mlaliki kulimbika ndiwoti upereke chiyero kwa gulu ndiwoti ukhazikise mpingo mudongosolo ndiwoti ubweretse umodzi wa mzimu ndiwoti uliyanjanise ife pali modzi ndi mphamvu ndiwoti uliyanjanise ife pali modzi ndi chikondi chapa ubale ine sindi usamala ngati ndinu wa Methodist Baptist Presbyteria Chilutera tilichonse chimene inu muli ngati ife tonse takhala mwa mzimu woyera umodzi titabatizidwira kulowa mthupi limodzi ndikukhala ziwalo za thupi la yesu palibe ayi palibe chimene chilipo palibe tamtsogolo njala chilala palibe chimene chingatilekanise ife kuchoka ku chikondi cha mulungu chikondi cha khristu chikondi cha mulungu chimene chili mwa khristu chifukwa ife ndife obadwa ndi mzimu wake wotsukidwa mu magazi ake ife ndife cholengedwa chatsopano ndicho chimene mulungu anadzera kuti adzachite ndicho chimene mzimu woyera unadzera inde bwana nchomwe chili tsopano wanu yang'anani kwa ine munkhope manja ambiri anabwera mmwamba omwe munali nawo mzimu woyera ona dzeri iwo analipo tsopano ndati ndingotuluka pang'ono pokha izi zikujambulidwa koma ife tikuti titenge zambiri za izo mawa usiku ngati inu mukuti inu muli nawo iwo ndipo ndinu wolakwa pa izi ine ndikudabwa chimene chili kukutsogolerani mulungu sangakutsogolereni inu konse kuchoka pa mawu iye adzakusungani inu limodzi ndi mawu chifukwa ndiwo malamulo ake yake a mulungu a mpingo wake kwa anthu ake kwa akazi ndi kwa amuna chabwino mukuti izo sizili kundipweteka ine pochita izi kapena izo izo sizilero mawu amali izo zimatero ndipo ngati mzimu woyera uli mwa inu iwo udzakusogolerani inu mpaka ku mawu pamenepo tipakhala pali zowiringulayi mulungu samapanga zosinthisa kapena zowiringula iye amapanga chilemba ndipo inu muponde pa icho izo zonse ndicho chimene chili ndi aliyense inu mumabwera njira yomweyo petro anati lapati mmodzi aliyense wa inu mukhale wobatizidwa mmodzi aliyense wa inu mu dzina la yesu khristu kwa kukhulukiridwa kwa machimo anu ndiye inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera Mwaona, gizimenezo. Ifedia nila kukunda nzele umeneu. Sobano, inasini udanda uzaudini kukwereke ninu. Inenima ukonda ninu, mochuluka kwa mbili. Kuma mbale mlongo. Kwa ninu mkusindiki ilandi, kurine, ndikujua kurine, ndikuyenila kurine, ndizaime mu masiko chili za patu kisiko jimenecho, ndimbaro unowa andu, ndikupeleka chofono kwa sajifuwa chama wawa. Ndiko nzimu oyela ukusonye saizi, ndiko ine, ndikuwala likila iwa kutali, kwa ninu, mudzaka ima patu. Koliwe, ukadu sanazo chotani izo. Iwe sunga koza ujita izo nzanga. Usatero. Sobano, siyani izo. Chiri chonza jimene inu mungu chita. Jimene jicho lakuika. Chisiyeni cho. Mungudine siningate. Nye inu mulibe. Cho koze samma inu panobe. Mwamene nzimu wela ubela. Iwe makupasa inu mpambu. Mwamba pa ziko. Mwangari inu, mbesela nchimene yana nene. Gari inu mulikonda ziko. Kapena zindu za mdziko, ndijifukwa chiko ndija mulungu, nsijile mwa ino.
No excuses.
Sobano palibe zo wili mkula, yama zipangisa izo kumveka, ndiko ife, tiene la kubela mpaka panzere umeneo. Ine ndi kudziwa ino mkenza kuti ndine wa ukali. Toma ine ndagokala, ndazaza kwa mbili paka lipano maona, mbetselani. Izo ndizoona, sobano berani, mpaka kwa iyo mbali mlungu. Musati mlole na makole jalu nda kwa zungu ya kuna kuse ni mkudi. O ndizo zindu za chikale za utzi. Ngari iwa uli chindu cha kale cha utzi ndiye mulungu. Ndi wakale wa utzi. Ndiwangari mulungu ali wakale wa utzi. Ye ine ndini na neso. Amen. Ia ni kufuna kuni nikale munga iye. Kwa chiani. Zimu waka ulima ine umene. Ukuma mpanjala ndilu. Kuchichula jili tose tosia na ndima uwa. Ngari andi haguri. Kisabu inobe kuri o. Kuri mundu azise wera makari angono. Kwa zisa ngalasa. Ndikumango jita njuga. Ndi koloni kapena ziwiri. Zose ndi zabu ino. Mulungu akuti si zabu ino. Ongariwe ungorenga. Chakuma josa ngalasa. Ndikumango kala. Woletzela pangono. Kamozi mungandawi. Kuma mulungu akuti. Soka kwa iwe. Oye mwuri zose ni zabu ino mbale brana mwine. Ine ndi madula silanga jifuacha chintu cheni cheni. Mkazi ino mkudziwa. Akazi wena osama chita zimenezo. Ine sindi usama zimene akazi wena kuchita. Iwo sali jitanzo chanu kapena iwo sali. Bwana wanu. Gari ino mwini na onzi mwoyela mainu. Ino mzisa dila malangizo hake. Mosa samala zimene wanu hakunena za inu. Tawu ino mbale brana mungu wango karagote nda kwa mbili. Ndiwa ine ndi mango ene la kupala sofa isi. Sazimono zakuti nzakuti. Gehena andi wote nda kuposa zimenezo mungu kundigo. Ndiwole nine ndi kunze ninu zimenezo. Ndiwa musari inu musikumbukila zimenezo. Ndiwa nzimu oela ndawi zose uta kusukulela ninu kuchonadi. Ndiwa chonadi chake. Ndiwa mau. Mau angari chonadi. Mwema mundari yesa kele posa. Kuma mwole wanga akaleo uona. Ndiwa nango kanizari temberero. Kodi inu mungana kosa uganiza. Awa ndi mawoi bakuti ntumika wanene. Koma ine ndapita muzimbuzi. Ndi malo mwemwe mumango kala. Iwa umainela kuti uyende kutuluka chobwelela. Pafufubi izo. Zimango kala basi. Ndi zindu zo nyasa bakoma. Ine ndaganiza ndi motani nziko mwemwe wandu anda kale otsika pansicho hotelo. Ndi kununga. Koma mene ine ndi enda kulowa mumalo ameneo. Ine kawiri kawiri ndaganiza. Kununga kotani. Ine ndi ma menemo. Ine ndi majita ukwila mpuno yanga munga chonchi. Kwa tsuka manja anga. Ine ndi majita manja kutipa mene ine ndi ndi kwile. Chote kulila jiseko kachiwiri. Panga kale majele musu ocho kila kuzindoko ndi zindu. Ndiko ine ndi naganiza. Oh. Sikuli ina ndi daima pa kwa lola ndeke. Ena malo awa mene ine. Ndi naenda mo kapena malo anjanji. Ine ndi naenda kulowa mene mo. Ndiko ine ndi naganiza. Oh. Chifundo. Mbojina jake jine na kwa hili. Mwome ziko lima nungira kwa mulungu. Kitembelo. Ndi naganiza pamene ine ndi mwona kasa kuenda pansi museu. Ndi po yesa kazinya mwri ya kunja munga choncho. Ndi wara fala sofala za kimuna. Ndi mwome iso simone kela kwa mulungu. Ndi so tembelo. Jina jake jimene chili to nyasa. Ndi to nunga pama sopa mulungu. Kumabe ya tabida kutali chila mungu. Ndi po arati kwa ngolesa. Ugo umabila muna kumene po. Ndi po mamma ndi kuna. Ama, ndiku konda ndalama, ndiku muna miza woyandika na nae nyumba, ndijina chiri chonsecho, kutapese ndalama zina zonje zila. Ndiku jita zinduizi, ndiku jita njuga, ndiku suta, ndiku ma, ndiku nama. Ndiku kumabila kumpingo, ndiku kaji dina umbo. Hendelo, nyansi, ndiku mpingo walunda. Marida bwina ine ndine wa mpingo. Yinde ndiwo kumachita kuulola mpingo uduluke maminiti 10 ndi asanu. Kodero madiko ni onse ndi onse aiwo akhoza ukasuta ndi abusa na onse. Asanata akakhaleso ndi mpingo. Ndiuzeni ine. Zipatuleni nokha kuchoka kuchinthu chonse inila chili chonse. Ibi zetu bine ndi dzali phasula ilo. Ndanali ya dzachita izi. Ndipolero pa kansa iyo ikupangisa magawo asanu ndi anayi ndi china aifa za kansa wakummero ndi mapapo amayambisidwa pakusuta fodya ibi zathu bine ndidzali phasula ilo koma iwo ali onka ku gehena kumazikukudusa monga choncho iwo sakudziwa ndipo mlaliki wina atayima muguwa ndi madigiri anayi atachokera ku college akusuta iye mwini ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake mbale mzimu woyera unatumizidwa kuti udzayitane amuna ndi akazi kuchoka ku chinthu chimenecho zipatuleni nokha mawu oti mpingo amatanthauza kukhala wolekanitsidwa tulukani kuchokera pakati pa iwo linatero baibulo musakhuza izosewera zawo ndipo ine ndidzakulandirani inu ndipo inu mudzakhala wana amuna ndi akazi kwa ine ndipo ine ndidzakhala mulungu kwa ine oh mayi ine sindikutanthauza kuti ndikhale wankhaza koma ine ndikutanthauza kuti ndikhale woona mtima ndi kuti ndikhale woona kwambiri inde bwana oh ndi chinthu choyipa bwanji amuna ndi akazi kodi ife tayima pati lero kodi ife tilipa tiyeni tiime usiku wina pa mpando waung'ono wakale apo muchipinda ndipo ine ndiyenera kutseka mpando wakale waung'ono wa ntchito pa wiki ndidatha kupemphera mwa masiku atatu kapena anayi therero ine ndinafika mu malo oterowa kupita chozungulira ndikumaganiza oh mulungu ndipo ine ndinafika mu malo otero mpaka ine sindinali kudziwa choti nkuchita ine ndinali mulungu ife tili pa mapeto ansewu ndipo ine ndikuzindikira kuti ine ndanyalanyaza ndiyendakhala nako kuyitana kuti ndizipitirira patsogolo ndipo nkukhala wotopa ndikusakhoza kuchita izi ine ndinaganiza ndiye ine ndimakhoza kuwaona ambuye anga akuza ndima kupyola mu mdima kutali pamene iye anali wotopa kwambiri iye amalephera ngakhale kutukula phazi limodzi kutsatira linzake linalo koma iye sanali nayenso anamuyimira mkazi wakunaeni kenako nyamata yemwe anabweresedwa kumeneko yemwe anali wakufa mpaka iye anapita ndipo anakhuza machira ndi kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa zimene zinali mwa iye kuti amuukise mnyamata ameneyi chabwino ine ndimakhala wotopa chotani tafunani ziyani ndina mbuyu pano ine ndikuganiza chabwino ine ndikuyamba kukalamba ine ine sindingakhoze kuchita izo apo panali mose mulungu yemwe uja yemwe ine ndikumutumikira ankayima uko usingu wa zaka zana ndi makumi awiri uko kunali Kalebu yemwe ankayima usingu wa makumi asanu ndi anayi ali ndi lupanga mudzanja lake ndipo anali Yoswa anayika lupanga ili mudzanja langa zaka makumi anayi zapitazo iye anali makumi asanu ndi atatu pamenepo anati ndine mwamuna lero basi monga ine ndinalili pa nthawiyo amen ine ndinali mulungu khalani achifundo kwa ine ine ndinali chabwino yang'anapa ndili nthawi zonse ndipo ine ndinamutenga mkazi wanga kuselu pa dzanja pamwamba pa baibulo ili ndi baibulo lake laling'ono ndipo ine ndinali wokondedwa ine ndakhala wotsutsa kwambiri mzimu woyera ukunditsutsa ine mkati mwanga ine ndinali ine ndikuganiza za agologolo aja kusiya kuja ine ndikuganiza za hateraiti kuselu uko ndi anyamata ang'ono ine ndikuganiza za chimene mulungu anachita kusonyeza kuti iye anali mulungu yemwe akanakhoza kulenga haleluya ine ndinaganiza iye anandiuza ine izo zaka zapitazo ine sindiza kusiya iwe ine sindiza kutaya iwe konse palibe munthu atadzayime pamaso pa iwe masiku onse amoyo wako ine ndidzakhala ndi iwe ndipo uchokera pa dzanja ili lakuzindikira za mu mtima izo zidzafika mpaka iwe uzidzadziwa chinsinsi cha mtima zikasachitika zimenezo izo zidzakwerabwerera taka zitachitika izo atasimikizira mangwiro kuzungulira dziko apa pakubwera utumiki wina waukulu patali kupitirira uwo ndinali wokondedwa ine ndikutenga dzanja lako mwakuthandiza kwa mulungu ndi chisomo cha mulungu asandilole ine kuti ndikhale wotsutsa kachiwiri andilole ine ndiyende nacho kuti chisimuso ichi kuno kuti ndikhalalikire mosafanana ndikhale lonse ndiloleni ine ndipite kuno kulipo oyamba ndikadziyeresa ndaka ndiwapangira wanthu njira machimo wanga omwe kulekerera kwanga komwe kukhale pansi pa magazi zopereka zanga zonse zikhale pansi pa magazi kuti ine ndikakhoze kuyenda panja ndikukati ndidzadalire wanthu ine ndimadana nazo kumuona munthu akuti inu mupite mukachite izi ine ndimakonda kumuona wina wake yemwe angatsogolere njira kuti achite izi inde bwana inondawi inagale inali ndi moto kumusimu mzinda kuno kampani ya mafuta ya FAU inagwira moto iwana itana department ya moto ya Jeffersonville kumusuko ngonzanga waine munthu wabwino anali asana zoyerere moto waukulu ngati umenewo yanali kuyenda kumeneko akuti kwasani mazi pangono chapa anyamata kwasani mazi pangono chapa panabwera waku Clarksville wang'ono pamwambapo ngiri 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 kutamangira kuntunda uko ngo yanali wankulu wa moto analumphapo nali kwasani mazi pangono pansi pano kwasanzenera ili apa kwasirani mazi pangono pamenepo koma kuwoloka msindewo kunabwera amuna amoto ophunzitsidwa ochokera ku Louisville chimbeza chachikulu chija ndi mabwelero asana ime kosa mkulu yanali ali pamabwera mabwelero pamene mabwelero anali kubwera yanali ali patsogolo anaponya nkhongo yake iye asanafike pamenepo ndipo anali kuasasiniralo anati zibwerane nyamata ndi choncho motowo unazima mmaminiti pang'ono osati wazirati mazi pang'ono apo wazirati mazi pang'ono apo zikukuyikirani mumalingaliro ena mwalaliki alunthawa zibwerani motsatira tiyetizipita ine ndikudziwa ito ndidiona line ngatila wandu pandachiona kulevalero mzimu oyera ndi wolondola mulungu ndi wabwino msamari muziyesera apa kuyesera apo tiyeri tiyende kulowa mwe iye iye ali pano ndi wainu mulungu anapereka mphamvu yake kwa mpingo wake osati wazirani zapa ndi wazirani apo inu simudzapeza kalikonse katachitika pitani patsogolo amen sindikukozanso ngakhale kupenya kupyolera mwa iwo palibe tichita chiyani munthu aliyense yemwe wakhala pano ali wodzazidwa ndi china chake ndiye ine nditseka ndiyenera kutero zikatha izo inu wodzazidwa ndi china chake inu simungakhoza kukhala pamenepo wopanda kudzazidwa ndi china chake inu mulinawo moyo mwa inu moyo umenewo umakulamulirani ndipo moyo umenewo ukulamuliridwa ndi mzimu tsopano inu mukhoza kukhala wodzazidwa ndi dziko kulikonda dziko kapena zinthu za mdziko mulungu akhale wachifundo kwa inu mukhoza kukhala wodzaza tizikhulupiriro takumpingo wina wake pemphero lina laling'ono lomwe inu mumanena inu mukuganiza kuti ilo lipempherera kwa munthu wina wake wakufa kapena kapena kupanga mtundu wina wake wachizindikiro mwamtanda pa inu mulungu akhale wachifundo kwa inu ndipo inu mukhoza kukhala wodzaza chipembezo ndipo izo nzoyipa aponso ndipo kulondola ndipo kulondola baibulo linati mumasiku otsiriza iwo adzakhala achipembezo kwambiri okhala nawo maonekedwe au mulungu okhala nawo maonekedwe au mulungu koma kumakana mphamvu yakeyo kwa oterowo chokaniko ngati inu muli wodzaza ndi chipembezo ndinu womvesa chisoni chipembezo chokha zozonse ngati ndinu wodzaza tizikhulupiriro inu simukudziwa za chimene inu mukuchikamba ngati muli wodzaza dziko ndinu wakhungu ndiyeno kachiwiri inu mukhoza kukhala wodzaza ndi mzimu woyera amen ine ndikuyembekezera inu muti ndipo ngati inu simuli ine ndikuyembekeza mufika podzaza ndipo ngati muli wodzaza ndi mzimu woyera inu muli ndi chiyani inu muli ndi mphamvu inu muli ndi chikondi inu muli na mtendere mtendere wanga ine ndikupereka kwa inu osati monga dziko ine ndikupasani inu inu muli nawo mtendere inu mwasindikizidwa inu muli nacho chizindikiro amen inu muli nawo mpumulo inu muli nacho chimwemwe chosaneneka ndipo chodzaza ulemerero inu mwazikika oh my ndicho chimene inu muli ndi mzimu woyera inu muli ngati inu muli wodzaza ndi mzimu woyera inu mwadusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo kuyembekezera chiukisiro cha aliyense mu dziko lotsiriza amen mu dziko lomwe likudza kupyolera mwa ambuye wathu yesu khristu ndiwo amene amuona iye akubwera mu ulemerero ndi ukulu nyanja idzapereka akufa ake matupi achivundi ayi wogona mwa iye adza wogona mwa iye kodi inu mumalowa chotani mwa iye mwamzimu umodzi ife tonse timabatizidwira kulowa muthupi limodzi matupi achivundi ayi omwe anagona mwa iye adzasinthidwa ndi kupangidwa monga thupi lake lomwe la ulemerero pamene iye ali wokhoza kugonjetsera zinthu zonse kwa iye mwini ine ndinamva liwu kutokera kumwamba anenero yohani linali kwa ine lemba wodalali akufa omwe afa mwa ambuye inu mukalowamo chotani mkati mwamzimu umodzi ife tonse tinabatizidwira kulowa muthupi Amen. Inasimikana kosa kusindanisa icho. Oh my. Nyala yose ndi diamond ndi siliva ndi golide ngokwe zake zilizodzaza iye ali nacho chuma chosaneneka pakuti ndine mwana wa mfumu ine ndine mwana wa mfumu ndi Yesu mpulumusi wanga zikundipanga ine mwana wa mfumu amen ndi amen ine sindingakoze kusindanisa izo ine sindingakoze kusindanisa izo ine ndilinawo malemba wena awiri kapena atatu ndiye pano pali lemba lina pamene pamene iwe uli wodzaziva ndi mzimu woyera ndizo zinthu zimene iwe uli nazo iye ndiwe yani kwa dziko mlendo ine ndikudziwa tachedwa koma titinachedwe kwambiri kwa izi mlendo. Oh, if I'm in danger, I'm going to fall in love. Amen. Kumango yenda dogwela nseu wa ukulu wa mfumu. Zozonse. Oh my. Otazidwa ndi nzimu wake. Obadwa ndi nzimu wake. Otsukidwa mu magazi yake. Haleluya wokondwa. Ndiyeno chinthu china. Bwanji. Nchiyani chimakupangisa ninu kuchita zimenezi. Inu mukadali munthu. Koma nchiyani chimakupangisa ninu kuchita zimenezi. Chifukwa kuti inu munabwera inuyo. Nzimu wanu unabwera kuchokera kumwamba.
It's God in you.
Ndi Mulungu mwa inu.
When I went over to Rome,
amene ine ndinapita ku Roma, ine ndinazindikira kuti iwo modzaliyesa anali ndi mzimu wa Chiroma. Amene ine ndinapita ku Greece, yonse anali ndi mzimu wa Chigiriki. Ine ndinapita ku England, yonse anali ndi mzimu wa Chingereza. Amene inumubira kumalo inumuma kapesa ye inumuma kapesa nzimu wachimeleka ndi woipa pamene ine ndinapira ku manda ogoba asana angelo ku Roma iwana ndi chizindikiro kumeneko chonde akaza chimeleka valani zovala kuti mulemekeza kufa nzimu wachimeleka apenyeni iwo akamatsika ndege ndipo atavala zovala zazikunozo ndipo aliyense amayang'ana kuyang'ana pa iwo ndipo apa pakubwera abiti Amerika ndiwo mzimu wachimeleka inu mukhoza kudziwa kumene iye akuchokera atavala nyamata akukoka kagalu ka mphuno yakuda kakang'ono kokalamba kumbuyo kwake ndipo kulondola oyeya iye ndi wachimeleka abiti Amerika akuyenda pansi inu mukudziwa akudzitukumula monga choncho ganji piyali ndi mzimu wachimeleka koma Yesu anati yana njine umboni motsusa izo siku limenelo yana ndi inu ndinu wochokera ku dziko ili la pansi ine ndine wochokera kumwamba ngati inu muli nawo mzimu wa Khristu mwa inu ndinu wochokera kumwamba ye ndinu mlendo kuno koma inu muli ndi chikhalidwe cha malo amene inu mukuchokerako zo chimene ine ndikuyesera kunena Roma akabwera kuno iye amakanda mutu wake ndipo Njeremani akabwera kuno Amerika akapita uko ganji inu muli nayo mizimu ya maiko amenewo kumene inu mumachokerako ndicho chimene chimatipanga ife osiyana kwambiri kwa dziko ndinu ochokera kumwamba ndinu obadwa ndinu nzika ya ufumu wina inu mukukhulupirira zimenezo ndicho chimene mzimu woyera uli ndi woti upangeni inu nzika ya ufumu wa Mulungu ndiye ngati ndinu nzika ya ufumu wa Mulungu kodi iwo makupangani inu kuchita motani monga Mulungu amachitira mu ufumu wake tsopano kodi Mulungu amachita chiyani mu ufumu wake chiyero chake chilungamo ungwiro walingaliro ungwiro wa maganizo mphambu ndi chikondi kupita kwa otayika kuchiritsa odwala kuchita zozizwisa kuchita zinthu zazikulu ndiye kwa dziko iwo umaoneka wopenga ndipo iwo amati anyamata awazungulira mmitu mwaona koma inu ndinu nzika ya ufumu lemba linaso ngati inu mukufuna kuti mulilembe ilo Yohane 12:24 iloleni ine ndikuwerengereni inu ilo mwasanga kumene Yesu anati ngati mbewu ya tirigu ikwera mu nthaka kupatula iyo ikafa iyo singakhoze kubweresa mbewu wina tsono penyani chonena chimodzi chotsekera tsopano ndipo kumukirani ndiye izo zili mwantheradi tsopano kwa inu anthu zili mwantheradi zoyenera ndi zofunikira ndi kukakamiza ndi chikakamizo kuti inu mulandire mzimu woyera tsopano pakuti ngati inu simutero inu simungakhoze kubwera muchiukitsiro tsopano penyani Mulungu sangakhoze kuswa malamulo wake ife tikudziwa zimenezo iye amatsatira malamulo wake tsopano mbewu ya tirigu kapena chimanga ife tidere monga Yesu ananenapo zoona mbewu mu Baibulo ine ndinali kungowerenga izo lero akunena za thonje kapena mtundu uliwonse wa mbewu koma tirigu palere leizi kapena chilichonse ndi mbewu koma pamene mbewu ya tirigu ikwera mu nthaka tsopano pali tonse ife pano taziona tikudziwa izi zimachitika mbewu ya tirigu kapena njere ya chimanga ikhoza kuoneka mwangwiro monga iyo ingakhalire ndipo inu mukayika iyo mu nthaka ndipo ngati mbewu imeneyo iyo ili nawo moyo wopitiriza iyo ipira pansi lero kudzipala yokha mu phesi ndikubweraso pansi ndikubwera mmwamba kachiwiri ndikubweraso pansi ndi moyo wopitiriza ngati mbewu imeneyo ilibe nyongolosi ya moyo mwa iyo zibeka ndi momwe iyo ikuonekera mokongola iyo sidzauka konse iyo idzapita mu nthaka ndikuvunda ndipo ndizomwezo gawo la iyo zipangizo zikhoza kugwiritsidwa ntchito ngati manyowa ndi zinthu mu nthaka koma kunena za iyo kukhalanso moyo iyo sidzakhalanso moyo kupatula iyo itakhala nawo moyo wopitiriza mwa iyo aliyense akudziwa zimenezo inu simungakhoze basi pakhoza kukhala amuna awiri mmodzi wa iwo chimodzimodzi basi onse iwo ofanana basi mmodzi wa iwo akhoza kukhala munthu wabwino yakhoza kumachita ntchito zabwino yakhoza kuchita zina zotero koma kupatula munthu ameneyo ali nawo moyo wa muyaya mwa iye iye sadzauka konse Yes, and of course, we did. So, we did it all seminary, Jimuki say. Munibemo and Wariga Muki say, Munibemo, you. So, whatever you want, but you want to go Funiga, you want to go Ledwa, Upadula Mundaga, but you will. Yes, and of course, I want to say, well, and so move for move. Yes, and of course, Upadula Mbeo, Yadiri, Gilapera Mundaga, and Dikufa. Yana ni wiyangu la zaiye mwini. Mbama yana ni nao osani moyo obidirisa. Yana ni nao moyo wa muyaya. Mbomo ya umeneo yana upeleka kwa inu. Kudinu, kukoso kala na ontu nduo mweo wa moyo. Tonangali inu mudango kala ndi moyo wa umudu. Kwa hivyo ni nakuti usiku yendesa ni inu ponse ponse ndi kumakumbira. Ya mena kala muzo sangala saa ali wakupa pa mene akadali wa moyo. Iwe sunga koze kuhuka. Iwokoza ukala nsungwa na wachuka kwa mbiri pasukuru. Iwokoza ukala nsungwa na wachuka kwa mbiri pa masewe la ajuka ya kukululani. Iwokoza ukala nkazi wafala kuhino muziko. Iwokoza ukala wakongolete. Iwokoza ukala wamangiduwa kuhino kwa mbiri. Iwokoza ukala fano kwa mbuna wako. Iwokoza ukala zinuzonse zizimene kumweziri zoda buitza.
But sister,
Koma mlongo, kupadula iwe, udakala na onzi moye la maiwe, umene uli moye wa muyaya pa mapeto anse uno, iwe wata. Ndiko ine sindu kusama la momwe iwe umonekela, kapena momwe zindu ziziliri, kapena momwe iwe uliri osa chuka, kapena wachuka, momwe iwe uliri wakongola, kapena momwe uliri osa kongola, ngari iwe uli na omwe wa muyaya, ugo iwe ukakala kwa ndawi za ndawi. Amene mwezi ninyenye zizikakala zita choka, ndipo tiko la pansi, ila ziri laloka, mpaka kumapiri, nizikulu, njiri chose njiri, chiri nacho, paribenso, ndipo tiko lita sandima, ngari mundu ole zela, kubela kunyumba usiku, ndipo nyenye zizikaka na kuwala, ndipo uka usokela miamba, ndipo mwezi, utasandulika magazi, ndipo zuwa mkujita manyazi, ndipo kubisa ngobe yake, pamine iwe aona mwana wa mundu hakubela, Mutawala majirunga moja Yesu Kristu Mungutuluga utokela kumanda Ngari nkazi wangono ugongola Kuri mungadenga nendi mamuna Nungi mungakala kwa ndawi Zandawi 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 Ndi kwa ndawi zandawi Ndi kwa mibado yose Yamuyaya inu muzika kalabe moyo Joji mene nzimuoye la Unaperegedwe la Ngari inu mungumbele la kukoka kwa kungono Musati mutamangitse iwe Kodi zimoyela ndiziani mulungu mwaini. Kodi iwo ndiwaziani kuti upitirize nchito yake pakati pa wanthu ake. Kuti ubwelese mpingo wake palimodzi kuti ubwelese mpingo pamalo mudziko lino. Patali kuposa chilutera Methodist ndi achipentekosti. Kupita mu malo akukhazikisidwa ndi chisomo chokwatulitsa. Kuti pamene gawo ili la mpingo pamene mzimu usundira mu mpingo umu pano iwo udzangouka ndipo iwo udzabweresa. Kubweresa, omboledwa onse, omwe ana ukuza mzimu umene, wachilutela aja, amene anayima kumenepo, ndikuwala konse kumene iwo anali nako mu kulunga mitsidwa. Amethodist aja, omwe ankagwera pansi ndipo iwo ankaponyera madzi mu nkhope zawo, pamene mzimu unawakhuza iwo kupyolera mu kuyeretsedwa. Achipentekoste aja, omwe ankayenda chokwera ndi chotsira mu nsewu, ndipo ankawatcha iwo oduka malilime, kapena obwebweta ndi chinenero cha abakha, ndi zonse izo. Wadzaima mchilungamo pa masopa mulungu pa tsikuli menelo Mwona basi monga Bible ili laima pano Gari inumumu nikubia ine kukala wanchito Inumuma ndicha ine nini wake Ine sima ndicha ande kazimenezo Koma inu mbesela nine Ndukuza ninu mudzina la ambuye Iwa menari makrisi tu mulungu atzabela nao Ndiye pa kutaku wake pachukitiro Ndipo kao amenari makrisi Mumalo wajora ni makrisi tu andunu Mwaji kurubiri lo jimozi fedonse tima lumikizidwi lankati, ai. Mwaji anza jimozi fedonse tima kukedwe lankati, ai. Mwama anza jimozi fedonse tima batizidwi lankati, ai. Kabena mwaji pembezo jimozi fedonse tima pangidwi laji pembezo mkati, ai. Koma mwa Korinto oyamba 12:13, manzimu mozi, zimu oyera, zimu wa mulungu. Ipetonse tiri, a Methodist, a Baptist, a Jilutera, a Presbateria, tima enda mkuwala, monga yali mkuwala, ipeti makalana doji anjano, wina mbizake, ipo magaza Yesu Kristu, mwana wa mulungu, ama titsuka ife kuchoka, kusalungama konse, mwanzimu mozi, ipetonse, tima batizidu, wakulowa mutubini mozi, ipo tapangidu, wakawana nao, ajisomo chake. yinu simunga koze kubira kujiweruzo yamina amva mauwanga ndikuwa kulubirira walibe mundu anga koze kukulubira mpaka yada kala na onzimu oyela ndikukulubira pa yamina na nditumaine ine pamene nzimu oyela wachita umboliza tukisiro chake ali nao moyo wa muyaya ndipo sadzabwera konse kujiweruzo koma wadusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo tiani inu simudzakhuza konse chiweruzo inu simudzayima konse pa mpando wachifumu woyera kuti muweruzidwe inu mumakomana nacho chiweruzo chanu komwe kuno inu mumadusa chiweruzo chanu pamene inu mudusa ndikuti ine sindine wabwino ndipo kuphunzira kwanga sikwabwino ambuye bwerani mkali mwa ine ndipo nditengeni ine ndipo mundisogolere ine ambuye ine sindikusamala chimene dziko lopenga ili likunena ndisogolereni ine ambuye ndi mzimu wanu iwe waweruzidwa pamenepo chiweruzeni nokha ngati wopusa chifukwa cha khristu ndipo muchilungamo chake tsiku limenelo ife tidzayima mwachisavundi mu maonekedwe yake njira imodzi yokha motani mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi ndipo pamene inu muli muthupi limenelo chiweruzo chaweruza kale thupi limenelo ndipo inu mwamuvomereza iye ngati chitetezelo cha tchimo lanu inu muti ine ndachita zimenezo mʼbale Branham ndiye ngati mzimu woyera wabwerera ndi kukupasani inu chizindikizo ngati chizindikiro mzimu umenewo umakubweretsani inu kulowa muthupi la Khristu inu mumatembenukira kunjira ina ndipo ndinu cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu inu mwadusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo zinthu zakale zapita ndipo inu ndinu watsopano mwa Khristu amen. Oh, chonde loleni ine ndikukakamizeni inu mʼbale wanga wachikhristu kapena mlungu musati mulole chisisimuso ichi chikudutseni inu inu muyenera kulandira mzimu woyera ndi chiyani iwo mzimu wa mulungu kodi iwo unali wachiyani kuti ukutsogolereni inu kukulondolerani inu kukudzazani inu kukuyeretsani inu kukutulutsani inu kulowa mu mpingo kodi mpingo ndi chiyani kodi mawu akuti mpingo amatanthauza chiyani otulutsidwa olekanitsidwa o momwe ine ndingakhozere kutenga ulaliki kuchokera pamenepo pakali pano otulutsidwa olekanitsidwa alendo akuti ali ndi dziko mwenda njira ndi mlendo kudzinenera kuti ife tilibe kuno mzinda wa pa dziko umene ife tikugumba kuti tizikhalamo monga Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo anayenda kukhalapo mahema mu dzikolo iwo ankadzinenera kuti iwo anali amwenda njira ndi alendo mbewu ya olowa olowa kale uko kolo olowa ife ndife mbewu zawo ndipo iwo anali akufunafuna mzinda umene waumanga wake ndiwo upanga anali mulungu amen iwo anali akuufunafuna ndipo lero mbewu yawo idakafunafunabe mzinda wakudza akuti ine sindikufuna kusindidwa monga mwa dziko ili ine sindikufuna kanthu kochita nalo dziko ili ine ndikufunafuna mzinda womwe wamangidwa mwa mphamphwa ine ndikufunafuna mzinda umene uli nawo moyo wa muyaya umene dzuwa silidzalowa konse umene sudzakhala konse usiku waukalamba umene sudzakhala nkhata yachisoni pachosekira chiseko kapena manda kumbali ya phiri ine ndikufunafuna mzinda umenewo umene waumanga wake ndi waupanga ali mulungu ali njira imodzi yokha kuti upeze iwo anali mwala umene unadulidwa kuchokera ku phiri wopanda manja umene unagubuduzikira mu dziko ndipo unali bwanya ilo ndipo ilo linasanduka ngati tirigu kapena mungu pa dwale lopunthira mulole mwala umenewo Khristu Yesu mwala wopunthwisa uja kwa dziko mwala wodedwa mwala wosekedwa chinthu chopunthwisa kwa mpingo koma wodzula ndi mwala wachikoka kwa wokhulupirira
a stone
mwala wachisimikizo mwala wampumulo oh my kupumula ine ndikudziwa kuti ine ndatusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo moyo wanga uli pa mpumulo oh bwerani kwa ine nonse inu mukuvutika ndi olemedwa kwambiri ndipo ine ndidzakupasani inu mpumulo kwa moyo wanu chizindikiro chimene chiti chidzanenedwere moipa anatero mneneri wa Mariya Ijo chizakala chizimikiro. Zedi ijo chizakala. Koma ijo chizakala chizimikizo. Ijo chizakala chikondi. Ijo chizakala chokutitsa. Ijo chizakala inachake chimene iwe ungadziwe kuti iwe wadusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo. Bale wanga mlongo wanga. Ngati mbale wanu ngati wantchito wanu mwa Khristu. Ndiloleni ine ndikukakamizireni inu. Monga ndimtima wanga wonse. Musati mulole izi zikuduseni pamwamba pa mitu yanu. Kapena kukulambalalani inu kapena pansi pa inu. Landirani iwo mu mtima wanu. Ndipo inu mukhala munthu wokondwa pa dziko lapansi. Ine sindili kukulonjezani inu kuti mupeza madola miliyoni. Ayi bwana. Mbaleliyo, ine ndikuganiza pakhala zambiri za izo zikulonjezedwa tsopano. Mamiliyoni amadola. Zinthu zimene osiyana ena amati ngati iwe kuti ukhale mkhristu iwe opeza mamiliyoni amadola ndipo iwe okhala munthu olemera. Ine sindili kukulonjezani inu kanthu. Ine ndikulonjezani inu iti tinthu choka chimene ine ndingakhoza kulonjezani inu. Chipulumutso chake. Chisomo chake ndi chokwanira kwa yesero lililonse. Anthu a pa Pentecoste, iwo sankafuna ngakhale chimene iwo anali nacho. Tsopano nkumanena za amamiliyoni. Iwo sankazifuna zimene iwo anali nazo mlongo wanji. Ine ndikufuna ndizakumveni inu ndi geti mukuyimba limodzi la masiku amenewa kodi ali paliye. Sabata yobwera kwathu limodzi la masiku amene. Ambira iwo awoloka kale malire chiyambireni chija.
Oh
my. Iwo sanapemphe zinthu zazikulu. Iwo sanapemphe ndalama.
Bwanji
Petro anati siliva ndi golide ine ndilibe. Koma chimene ine ndili nacho ine ndipereka icho kwa iwe. Ndipo ine ndikunena chimenecho usiku uno anzanga. Chimwemwe. Chikondi, chitsimikizo, chimenene ndili nacho cha Khristu ndi chiukitsiro chake. Chimenene ndili nacho, ine ndikupereka kwa inu. Ine ndikupereka kwa inu ngati wana a Mulungu. Ndipo inu mubwere ndikudzakhala pa mtanda ngati Mulungu anakuyitanani inu. Ndipo musati munyamukepo. Pamene muzibwera mawa usiku, inu mudzabwere kapena kuti mudzalowe mkati muno ndikudzakhala mpaka izo zitatha. Kapena mudzabwerepo ndipo ife tidzapemphera. Ndikusanjika manja pa inu. Ndidani, ndilodongosolo la Baibulo kusanjika manja pa iwo kuti alandire mzimu woyera. Ndiyeno ipeti kuti inu mupite ku nyumba yanu. Ngati inu muti mukhale pomwepo, ngati inu muti mukhale usiku wonse, mukhale tsiku lotsatira, kukhala tsiku lotsatira, kukhala kupyola tchuthi, kukhala mpaka kuyamba kwa chaka, ndipo khalanibe, mukhale mpakana. Kuti chilichonse chimene ife tili tikulangizeni mawa usiku kukusonyezani inu mu Baibulo chimene chiyenera kuchitika chidzabwera. Ndipo pamene iwo ubwera ndiye palibe adiyerekezo okwanira ndi kuzunzika. Inu mukudziwa inu yomwe adusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo. Inu cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Mabelo achimwemwe akumwamba azidzayimba. Mbale otho ine ndikubuzani inu izo zimangokuyika iwe pa moto. Apa pali mnyamata wachikulire wakhala apayo. Mbale wachikulire wa ine. Ye mwana ali wachifwamba kuyenda ndi mifuti pambali yake. Akufuna kuna munthu pangodya. Mwina wake odawombere ubongo wawo utulukemo. Ndipo nchiyani chinachitika. Tsiku lina, iye anayang'ana ndipo anakhulupirira kunka kumoyo. Ndipo iye anayenda mopitirira. Iye amatsatira misonkhano yanga. Ndipo munthu wosaukayo wopanda zokwanira kuti azidya ndipo ankazilambatika nagona mu matchire pambali pa hema. Ali wanjala ndi waludu. Ndipo tsiku limodzi mzimu woyera unabwera. Oh, mbale wanga. Iwo unakusintha iwe, si choncho. Iwo unabweretsa moyo ndipo unachotsamo imfa. Udani unachoka ndipo chikondi chinabwera mkatimo. Oh, my. Udani ndi makangano zonsezo zinabwera kutali. Moyo watsopano unabwera mkati. Penyani apa pa wena, kuphatikiza wena, wena kuphatikiza wena, ndikunja kupyola uko. Oh, mabelo achimwemwe akumwamba kuimba. Anzanga, palibe njira yoti ine ndifotokozere izo. Letserani, kuti ine ndikhoze kusiya izo. Ngati inu mwakhulupirira umboni wanga, ngati wantchito wa Khristu, ndipo ndayesera kukusonyezani inu kuchokera mu Baibulo la Mulungu kuti ndizolondola. Ndipo ngati mawu anga aoneka ngati angakhale odabwisa pang'ono pa izi. Tayang'anani pa chithunzi chija mu dziko la sayansi. Penyani chipaso chomwe lawira moto ili limene linatsogolera wana Israeli. Penyani chipaso chimene ilo likubala. Onani chimene ilo likufotokoza. Chimene ilo likunena. Sina amene ndimayankhula. Ndiye amene amayankhula kupyolera mwa inu. Tina amene ndi maona masomphenya ndiye amene amayankhula kupyolera mwa inu. Tina amene ndi machiza odwala ndiye yemwe ali mwa inu amachiza odwala. Tina amene ndi malalikira ndine wa manda wobwelera mbuyo ndi othawa pa lingaliro lomwe koma ndiye yemwe amayankhula kupyoleramo. Ine sindimawadziwa mawu koma iye amawadziwa iwo. Ndizimenezo, ndizimenezo, ndizo zomwe izo ziri, ndiuyo hapo.
That same angel of God is right here.
Ngongelo yemwe uja wa Mulungu alipo mwepano mu nyumba ino usiku. Oh, momwe ine ndikukondera iye. Sobano ndiangati akufuna kuti alandire mzimu woyera. Tengani kufufuza kwa mioyo yanu. Ndiangati amene sanaulandire iwo ndipo akufuna kutero. Kwezani mmamba dzanja lanu. Ninani mbale Branham mwakuya kwa mtima wanga ine ndikufuna kuti ndilandire mzimu woyera. Mulungu akudalitseni inu pali ponsepo. Ndiyangada inu amene munalandira iwo ndipo mukufuna kuti muzipita monga iwo ankachitira mumachitidwe 4. Ndikuti oh ambuye. Tambasulani dzanja lanu kuti muzichiza ndikusonyeza mzindikiro ndizodabwisa mu dzina la mwana wanu Yesu woyera. Ndipo mundipatse ine kulimba mtima konse ndi chikondi kuti ndiziyankhula ndikudzaza kwatsopano. Inde pano pali wanga inenso Mulungu perekani iwo kwa ine. Ndiyeni ife tiweramitse mitu yathu mwakuya kwambiri kwa kuona mtima. Munthu aliyense atagwirizira chokhumba chanu mu mtima wanu. Ambuye Yesu ife tikutseka kusonkhana kwakung'ono kusiku uno chitatha chiyanjano chapo zungulira mawu ndi mzimu woyera momwe iye watidalitsira ife ndi kutsanulira mu mitima yathu mafuta amawu ake. Muli azitumiki, muli amuna muno. Amina nali mu maendere onse amoyo omwe analawa ndipo anaona kuti Ambuye ndi abwino. Ife tikudziwa chimene mzimu woyera uli tsopano, lonjezo la Mulungu. Iwo uli moyo wa muyaya kwa onse amene akhulupirira. Ndipo ife tikudziwa kuti mzimu woyera unali mzimu wa Yesu Khristu, utatumizidwanso ndipo iye ali mwa ife lero. Monga Mulungu anali pamwamba pa ife mulawira moto lija. Ndiye iye anayenda ndi ife mu thupi limene linkatchedwa Emanuele, Mulungu nafe. Ndipo tsopano iye ali mwa ife mwa mzimu woyera, Mulungu mwa ife. Oh, Yesu anali pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, ndipo inu muli mwa ine, ndipo ine ndili mwa inu. Inu mudzamvesa izo tsiku limenelo chifukwa inu muli dziko la ndima monga tinganenere tsopano. Koma pa tsiku limenelo inu mudzamvetsa. Atate, izo sizikanakhoza kupangitsidwa kumveka ndi mwangwiro chifukwa ndiye ife tikadakhala wopanda chinthu choti tikhalire nacho chikhulupiriro. Koma ntchito zonse za Mulungu zili zolamuliridwa mwa chikhulupiriro. Ndipo mwa chikhulupiriro mu mawu anu, mwa umboni wa mzimu woyera umene ife tikudziwa tsopano, ine ndikupempha kuti moyo uliwonse wa njala mkati muno udzazidwe ndi mzimu woyera. Iwo amene alibe iwo ndipo akumva njala yofuna iwo, ingokumbukirani. Ife tikananena kwa iwo Ambuye monga chonchi zimene inu munanena, odala muli inu pamene muchita njala ndi ludzu, inu mudzadzazitsidwa. Ndilolonjezo, ndipo zili ngakhalenso zodalitsidwa kukhala wa njala. Inu odala ngakhale kudziwa kuti Mulungu wayankhula kwa inu, pakuti iwo unati, palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate wanga atamukoka iye poyamba. Kwa Ambuye iwo amene ali ankhondo akale pano, iwo anakweza manja awo, ine ndinakweza langa. Oh Ambuye, tipaseni ife nyonga, tipaseni ife mphamvu kuti tikatambasule dzanja la mwana wanu woyera Yesu, kuti zizindikiro ndi zodabwitsa zikhoze kumachitidwa, kuti iwo ukakhale utumiki wakuya mochulukira chinthu chachikulupo chomwe chinayamba chachitikapo. Tipaseni ife kulimba mtima ndi chikondi kuti tiziyankhula kwa wanthu. Pereganizo Ambuye, khalani nafe mu zinthu zonse tikupempha mu dzina la Yesu. Ndipo mawa usiku Ambuye mulole pabwere mkokomo wotero wa mphepo ya mphamvu ya mkulu ukugwera mu nyumba ino kuti izo zidzangokhala ngati tsiku lina la Pentekoste. Maziko ayikidwa kale, chilichonse chili chokonzeka, ng'ombe zaphedwa, Tony Nepasa Pedwa, Anangosa Pedwa, Kama Gonzedwa, Alendo Aita Nidwa. Oh, Ambuya, Chimizani Pandola Pentecoste, Mawa Usiku Munumbaino.
Amen.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speed before His name, and they are called the bride. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring those chosen ones within Him.